Nasi uawungwa Joyce Kayimba senamwalizi kuti ayo amalere muli wawo uyo musimbi munini ino inga waye yabuti zionse eyo ili busiku abomwe walo uchisi lomwe rupya kulindiswe inga wayeya ibuti zionse ezyo uyo muphampu ncopeni munini imami amulongezi oyo mwana inojunza tu seti kung'anda yatirwe mu Charleston, Indiana mujizi wesu uyandwa wakatusiya mujizi Coven tiomupha kulemeka kwa mamaninu ku ing'anda yatirwe akuchiwumbwe junza isikati umwi wakali kuphona chiyendi chimwi mbuli ndi nywe sinu masiku khapela wakayendera chisitirizo oko nkhomo yakupa chiyendi chimwi ili wonse awo payanda wiyojanika kuswangana ba mulithambidwe ikusika liyoparukwa solupati ncopeni umukwaxi wapana Coven ikuziwa kuti chikomero okuno oko bonse kupakali kunkha kumbungano wa chiyindi chilamfu apomondi bayo inga thopotherwa kupa andinywe kusika ilu ndiye kuti imukwesu uyandwa mekiten oyo wakakambauka atirwe ndiyamukwesu nyaka mingi yainda mchisikipe ali chiphati yatirwe yeryo dakalumbwa ikusika ikumugwasya mu milimo yatirwe ino ndalimukidanini sino masiko ndichisi zipolo ziloko muliro khandizi inzira yakuthola kuli ikuitchira ikuloko yakupayika esi anthenda ipanthu kapayitha ikutipola maneta kaswakuyo mu Rosvale zinisonto yakayinda kuchokera wakuno chakupambana akusiya ikuitchirwa ikusonto oko kuminya ncopeni akuwerete ikupambwa ndayeyela nikupa sino masiko ilo lino amuthombere mbuli mutuyenda munzira ili useni okunse semanisya chibalo changu uchiphati cha bhuku lya baebrayo ili uchindi inotuhununa kuli nchicho sino masiku ndiyenda kuambisa makani amusangano wamukwesu Brigham Snelling ikuthala ku tenti okuno mamanino akagwagwa ka Brigham ikutina mwami wayanda ndiyenda kuchokera masiku atatu elyo okuya tiyopamba iusiku kumu imbotu ya winka muli vaiminisi unkiki chiyindi chimwi yoswa ya mukwesu Brigham mumuswangano lero alowu kuyamba kuti kuli mukupa aphunga ibotu elyo yokulumba ikusika kwesu ulugwasyo olu mukwesu Brigham Snelling mfumbwa wanu uyojanika muswangano na kuyanda kumamanino kuyo akagwagwa ka Brigham kuthalo kuno uli onse inga wamwambira khovede poonya kumamanino mabuwa akusupanina tente liliyakidwe ulakulumba kuperekera amwi nkhomuchisi nkhambo muli chikombero tukasomeza kupereka amwi uluchisi kulinguwe jakumaninina apoapo tusola ukugwesya ino pawo twapola kuyo kupusena na mwami oyanda kuchiphati cha bahebrayo mu masiku machonto kuti na lesa oyanda elyo awo ndiye ikuti tiyopa achindi chiphati achalo o mwami watulongeza kuseni oko munzira imbothu maningi opo mwathira moyo wakwe alindiswe ilo lino sino masiku tulangira ngwe kuchiyitha alupo ilyo mphawo masiku kwatatu akuyabuya ilyo masiku ayo yitanoliko mukwesu neveyo noliko okuno uchikweza ncopeni ikuti na zinoliko zikazi echo chakaliyoita inga kanoli okuno kuola eyi kuola imbi wichi wa ku California mwabona tozi oko mwami kwayo kutuma nkekambo chechini ichiumo kuli ndime ikupamba mathoperanwa amilimo akuamba kuti tuyo tiyochita wobu inga ndathalika ikuchita chinthu chimwe mwami woyondituma kupusena kumwi ipombi mwabona apowo tatu zimweyo echo chayakuchita kuti na mwami wayanda kuamba elyo ndiye kuti kwakatumwa na ulayirirwa oko mu Baibele ikuti na mwami wayanda tiyochita zinthu zilipopo apopo apo kuti na twachithika ipamba zipanganozo na kuzuzia ziphangano ndiza tula ingwa ikuti mwami thakali kuyanda ikuti chichithike ndipozwa pomwe twakachatwa mukwesu Robasoni amukwesu ulu arwangu elyo twakalipuzya khalambonse yatukhete alya ikulanga kumapu kuselemuka ncopeni elyo twakenja mamayi ali makumi osanwe ikuchokera ncopeni ikuthozya kunyika alopo amukwakwa elyo ndakali iwenda mwikokwa mphati ikwa neikali ikuthandira miyaka ikhumi ayone yakukomena elyo ndakalipuzya inzira imweikasola kuchichita kakalikwi alya tonse lothathwe pagenda mimikoko mipati kulangire nkonya kumapo yabuya wanisechi wola ku Illinois akunyoma ushonto muziba iswa yekali isu Yesu musana igwakuba kumbere fakali kunka kunyika musana igwakumusanza Eri ujintu yutanze mwisi, ikatabuka mkwa ndakati, oyitauli mkwa kwa ululeme, yalangansi alia, eri umora, iuziba uti, tuwakari mamaili ali magumi osame yuswa munzila, ya unkachoveni kuchogela. Ayindi ntu wakajoga, tuwakari bamba ula, ndakati, mwrizima igambo, tu, imwami wenda, watulesia munzila eyo, utantamuna, kuntenda mjabi, anselelo awa, abu sanabu mwi, eyo, yagalino, Jita njitu jimwe, inzila imbi, tulizi kutizi ntu, yonse zila bedega antu omwe, kububotu, kulibabo, bayanda imwami, kukose kutuwe degubika, momisezo. Lino sunumasugu, lino tutariga jiyo, jaguia, jinini, yukutinandiri. Seye yukuti, tulasiga ansi, ndiza, tulajita sunumasugu, jipati jiremu, jaguia, azma nyakumi, kumbungano. Alimichiyo jiremu, eyo, chotu wanzia ukarila kwa mwige ya mwige, hajintu eyo yomwe, nzira Abrahamu wagapa iwakumi uli Melkisedeki, awuti na nchiandisi. Sina efani inyonganya umwi usulogo, saa inga mwasara wisima, ukutina inyonganya umwi uunga, ikubusi iwabo ufumwa, imwi ya mafani, ikutina irajita, amutambige, ibuyo manza anu, eyo, na, Amutume umwi wa masha, amutume muntu umwi wu mwesu awa, uyo isimi nandinywe. Iyo ndibanga ndaisima uli wangu, ndi wakupia eyo, ndi zwanka salo, pao, ndujitanzi mwrizi, ndibati liangide, abobo, lali ndinywe, abobo, tiwa ndipenzia mzira imwi, tuya ndaguli kwa ya gabo tulina. Atuwoso umwa mnyeji ndi ijanu, jinji, pere, kionka ibuyo kukama mchwi, eyo, katuna ujigita, Atuganane kulimuga mwini asho ntobuyo. Lino tata wakujulu, tatuzi ejo jirimujo wedo, pere jintubuyo nchotuzi, awuramwa nkuti izi ntu zibotu zirikidwe kunembo Yesu, kambo ulile mbedwe, meso, kaga ubona, na nka imatwi igunkwa, nkuba igunji, umiyoyo yabantu, ejo leza, chabambiriti avo, mwiyo wedo, abo wa muyanda. Ilo tolomba kuchi, yo jula mpuru wido, ya kuchulu sunumasigu, mungu talabwago, kutupa ichi iyago ikutegwa, ugabe, yelela, jindu ye mwingu, ya kuingisi ilushomo iwesu mburi ibana Kristo, agustizi agapati, agapati, mumagani mawotu, winda, mboto wede jindi, nituwabora mungati. Wejipa tata, uwe kuchi mwyo sala, uwezi ichi, yaleza, ulipa, umoyo, wa umwi, mburi, mboto wede, musunaria Jesu, kwa lomba. Mwana wako uyandwa. Amen.
Now this morning, in leaving the last verse,
Dino useno kumugusia kampango kama manino, ika jipati ya 7,
where are the forerunner,
walonsi kusolola wakanjira kambo kandiswe, naba Jesu, wakabamba iwa mpaizi mpati walionse, munchirano ya Melkisedeki. Dino tulabala tumpango totatwe tutanzi, na tumpango tobiro tutanzi, na tumpango, Tobira tutanzi mwini, tuwa jipati ya 7, utegwa tugonje ikutaliga, ponya au.
For this Melchizedek, king of Salem,
kambo oyu Melkisedeki, mwami wa Salemu, mpaisi waleza, sijuru ya majuru, oyo wakaswana Abrahamu gajoga, uja ibami, akumulerega. Ulingwe awalo Abrahamu, mpaga pa jipanzi, ya wakumi, wazi onsi. Zezo zimanya kumi, jago, yotanzi upanduzi, wa mwami, wabrulami, mburi, obo agwalo mwami, wa Salemu, uri, mwami warumuno. Utagwe ushi, utagwe wanyina, utagwe imugwa, na ama matarigiro, amugu taba, ama tarigiro, ama suba, nanka magorelo, abomi, pere wakabamba mburi imwana walesa, lakarila iguba mupaizi, waboya miaga. Ino nkawa mboga botu. Lino, tule andiga kupirugila. Mujis manu jagale. Uhumburu na siandisi. Eyo, obo, mwezi anda. Nyomulisi obu ya mwalisona. Tuagali kwentawuzi ya wentawuzi ya magani anjiga. Tuagali iunga kwanjira musena. Tuagali iwaniga iga botu. Wamaki anole. Andime, eyo, tuagali wana iusena. Aho, tuagali iuonzia. Muzidindisi nini ogo. Tuagali ugunka. Nziba itaguti, zitegerela. yeronda wakali kutitola ansi akundiyitcha mkumba yimusenga wofulita pao mkumba wofulita ali minda kalikusya ikambo chakachitira checho ndikuona kuziwa nyuwamulisi ndiyendi wofulita imusenga uyo ubuga elyo onsi nakuba kuli lidi muba ipinda ngolidi golide ilalema ipinda lidi apopo chindi wofulita lonsi ilo lumwi amusenga athombe yopopuluka pao ngolide ijinoli ansi ndikangwa inga wajana kutekelela amwe ikufa athalawa chitonde ichi ikuti mukondo wamubala wa ndeni wa ngolide amwe athala alya eihula yakukula tubela o tonse akoma mphawo tukuyesa iphiki azimwezimbi ikusya chirondo kuthandira ikusola ikujana ngolide mikoti munyika wisya ikulikha jibotola ikubotola kuyansi kuzumanana kubotola tuzira twansi wiyansi mane pakajana ikujana imushobo wini umwi lino oko kwatuita kuti kuwenthauziya kuwenthauziya makani anyika ero sulimasuku tisoleka ibwezo ichwi yaleza akulibelesya kunguzu ya moyo salala akufulita kululauka konse sumbawuziya ikuza kulindiswe izyo izinthu zyonse zinini chiubaoba zitetete zithakwe anthalisyo imwe zithakwe imphindu imwe mubumi wesu tiyanda kuzifulita zyonse kuthengwa tujane oyo mushobo wabulemu oyo mushobo wabulemu ngu Kristo ero lina leza atukwasye mbulili mbotubala akwiya muchu ilyakwe machakta ainda otatwe amamanini athandira mutwalikuanana ikungwa ikuyo ikuswa ujindi ajindi Melisedeki lino ndiyaya kuti paulo ukhaupanduze bululeme kamboyo Melikisedeki mwami wa salemu mwami wa salemu alimikufumbwa sichipolo kwa baibeli ulize kuti salemu gaindi yakali kuthegwa yerusalemu gaindi yakali kuthegwa salemu elyo wakali imwami wa jerusalemu amumulangirire imupaizi walesa sichulu ndamachulu ngusikukomberezeya oyo wakasiwana abrahamu ndiyenda kuwesa mizukulu yakwe uyu munthu umuphati ikuthegwa musibe kuti walonguni lutanzi elyo mphawo nyepo tiyosumana na akano ikakweza kuswa kujaya ibami nakumulongezya ulinkwe abrahamu wapapha iphanzi yawakhumi lothanziko muphanduzi mbaku mwami wapululami lino amulangirire pululami lino tulijisipululami wakulipambira tulijisipululami wakulijengezya tujisipululami wakaphilinganisidwa michopo yonse phere kulipululami pomwe inchopeni khabera opo mpululami kuzwa kulileza eyo oyu umunthu wakali mwami wapululami ino wakali nobani ino wakali mwami wapululami mwami wa Jerusalemu mwami wapululami mwami wa Romuno Yesu wakali kuthegwa si mwami wa Romuno
and a prince is the son of a king. So this man was
alimwisi bwami walo mwana wa mwami bobo oyu munthu wakali imwami walo muno pao yoyerera ikuba thatha wasi bwami walo muno mwayuha ndinatimone ikujana mizikolo yakwe ikuyambele anini ikubona oko nkhothuya uthakwe wisi ino Jesu wakali jisi wisi zinamulashoma opo mchopeni wakapeje uthakwe panyina Jesu wakali jisi panyina ere oyu mulomkana thakajisi wisi nankha panyina uthakwe mukowa thakajisi napa omwe pakaswa mukowa omwe wakali opo lyonse uthakwe mukowa uthapa amathalikiro amasuba thakajisi yindi yomwe chakasola kuthalika nankha imakolero abumbi thakakonzya ikuba umbi chithaleza konse kwakakonzya kuba lino lino kuti na miyobona mbuli mbotukana ikamphango ikathopera mwabona luthanzi ikuphanduzi mwami wapululami awo khali pondiyanda ikuchita kamphango ka 3 nankha makolero abumbi phere wakabambwa mbuli mwana waleza lino thakakali mwana waleza khambo kuti na wakali mwana wakali chisi mathalikiro alimi oyu munthu thaka chisi mathalikiro kuti na wakali mwana wachitha iba wisi apanyina eri oyu muntu taga jisweshi nanka ibanyina pere wakabambwa muri ikumwana waleza ukalirira ikuba mupaisi uya myaka ing'ono Dr. Scofield usanagomba kuti wakali mupaisi wakategwa iwo paisi wa Melikisedeki pere ndiya nda iweza ali yejo kwamamiriki mashonto kuti na wakali mupaisi mphawo wayita kuba amataliro alimi wayita ikuba amakolero pere oyu taga jisimataliro amakolero amwe alimu taga amba kuti wakaswana iwo paisi wakaswana munthu awita zina lyawe kuti Melikisedeki wakali mwaurumi ikutali ikabungwe ikutali mupaisi na jimo ya tata wakali munthu mchovyo wasina lya Melikisedeki oyo wakali mwami wa Jerusalemu ikutali mupaisi pere mwami utawe wisi mupaisi kawojisi wichi lero oyo munthu wakajisi wichi kajisi banyina kajisi matariro amasuwa amakolero abumi ino mwana walesa wakali ni oyu oyu wakali Jehova oyu wakali lesa imweni singu zionse taka konzi akuba umbi linamubwane ulakalira lyonse ulijisi bumboni awa ikuti ulapona tafi takajisi taka lintu yemwe pere upona ulapona lyonse lino Jesu wakabambwa kujanisigwa kuli nguwe lino ikambo chokuli ilwandanu akati yaleza a Jesu Jesu wakali jisimataliro zera taga jisimataliro Melikisedeki taga jisimataliro nkabera Jesu wakali jisimataliro pere Jesu wakabambwa kujanisigwa kuli nguwe mupaisi ukalira lyonse lino jindi Melikisedeki wakali akanyika tagali jintu nyika pere Jehova lesa wakayipululwa kumulenge wakali okuno mbuli Theofani Abrahamu wakamuswana lomwe mutente yakwe ilo mbuli mbotwamba kuseni oku Abrahamu wakamuziva alimi wakaambira Abrahamu ejo tagali yojita kambo tagali yo siya swana iwanyika wofwala kuzintu njakali yojita wenda ndime a washonto kubamba lesa ujejesi imuzeso ngonya uchatise imungane yawe kamuli bana ba mutima muli bana ba mumoni eryo sebo natu balajo we ababombe kambo bayo igona nyiga walibinga lesa oyo wakajita kuli Abrahamu iwabali wiyo igona nyiga eryo wakati zikasi izintu ikuswa kumuntu uyo igona nyiga yo indabuti uri nchayo yubunu imaseseke awe umungano yakwe eyo yakali vyo kona nyika Danieli wakati kubusuwa obo vaya kusuka konse rusubo liyo indira ndio wakati ibasungo vaya musuwa lesa wabo kubusuwa obo kabela vaya ujita muzitira musuwa obo pere babi tabaka musibi ilesa wakuchilu gali musi mujiwa mujirengwa mbrijiyo Yesu yitanzi mbajamba pere taba musi kuinda gunzira ya burondosi ilo lesa gunzira biyo kubereka kuinda muburondosi kambo aro mburondosi ilewe sina ijawe wele kwa mkondo ulonda kete ulesa mkabereka damo kambo agonzi iku jita intu ijembi chita iku bereka kuinda muburondosi tagonzi ulibisya imweni munzira iliyonse ilo mphawo kekambo Jesu chakasikira uso bisya isibi Yesu iutegwa ikatondoka iutegwa lesa kakunja ikubereka kwinda mumungano yakwe phawo maseseke mphapete phawo ika phoyokhete phawo phobayanda iwamba kuti wakasondoka phawo phobayanda iwamba tosi ejo twambaura nkambo zintu zya mwami zya buhuba kubusongo ibanyika eyi pere zintu zya nyika ndya kunyama kumuchomi abobo uli munthu woindene wopona mujila ujandene tojili wanyika eyi wakaswa wubumi obu gunjira mubumi bupya Kijanga kwalesa ulayi bonona ikutali kwenyika ikutali kuli susibo wawalemeka pamizezo ikutali ku ngakuthawosi baite pere moyo omubombe ibantu bakwe abo babombe yoyi bonona masese azintu yalesa izi party kuli mabo nyomwa jibona
now Abraham
lino Abrahamu wakali sikukona nyika linda lunyungu wa Abrahamu akali imasi onse akerete kulerekwa akobolesa wakaseruka akwamba ula kulingwe muji wa jamuntu lino lesa lyonse wakali anyika lesa tanawisi anyika uchina akasole iwusi anyika kandisi ejo yojitika kulingiyo lesa lyonse waliyo ano muji wa jimwi oh irumbwe sinariyakwe
coming out of Egypt in the
fall. Wakali antomwe abana munkanda. Igaba swa mweke picha. Mujiwa jamumone. Wagana na kuli Abraham mujiwa jamuntu. Wagana na kuli Musa mujiwa jamuntu. Wagana na kumbungano mujiwa jamuntu. Mwana wawe Kristo Jesu. Walimu lagana na kumbungano yawe sunu. Winda kumbungano inani kitwe yale za mumi. Winda musulongo jabulongo. Mwini mitabi, ndiri musansa wini. Mwileso ujigana na alimu inyika. Ilamubwana. Jesu mbuli. Mwumutondesia. Unjenzila inyika. Mboi wana. Mwini makwaro abarwa abantu wawase. Bumi bago bulungurura mbobede. Ino oi Abrahamu wakari mwendo wakwe. Ika weta. Tuwa jogela. Akubara kujatisi ya ingwe ashonto. Iwoyo. Mpugu ya matari gilo. Mujipari ya 14 ya matari gilo. Nesho manchijo. Oh. Obaga ano. Mboga ligabotu awa. Ino tonse tuli ya Abrahamu. Zilalesa. Mwaga mwita iuswa. Mwenyiga ya bachiodia. Amunzi wa u. Akumambira ulipambura imweni iuswa. Kubarongwe bagwe. Lesa ulaita baalumi abanagasi witila kupambugana lino ilunde penzi mambugano sunu tabayandi ulipambula even iguswa uli kasinyama aga indi wata atashwami akonkegambo tatuonzi usaga nalimu tuinjilavyo mkukunkago mwe kwa nyama ilotwa kwamba oh jimu mwambana uligabotu utina banywa ikutina elio naunka angwe Uganda ya musobano muji hiba pe seyiti musobano wa muji ziba pe ndi nka angwe umusaro balamba ikutana ikupi azume simbi pele segambi kumwe amusuwa katikabo mbombo wo amuli pambule nobeni mutagumi zintu yabo itasalari mbamba imami mutasungwe mchogwe abata shomi ikutasungwa mchogwe antomwe mutayijiti amuli pambule noben. Yoleso, wakaita Abrahamu uli pambula imeni iguswa. Umiko ya weyonse. Akwenda angwe, mwesu, gende ye mwi, jamba igusia imbugano. Jagamba uli Paulo. Wakaita usia imbugano ya we. Jagamba obo, gubanji. Zindi zimwi, jamba usia imunzi. Zindi zimwi, jamba usia tata abama. Akutantamuga, bonse. Kandami kuti, jirajita, jindi jonse, pere, zindi simwi, jirajita. Jamba uchiwelede, iweza, zindi jonse, agati, gandwe aleza, agwenda angwe aleke. Oh, oyomulariro ulelege tumubotu, orosonono, ndomuwa alo, jindi, mwari pambula, noveni iguswa, uzintu zenyiga, abashumi banyama, abobagu kubazia, agwenda aleke a Kristo. Jindi ziongae, Nzega mumbalesa wakati nyumpa bauso ama nyogwe mwenyiga irigo nyumpa bezi nyogwe agalongwe alimi segamusi nanka iguti kamutantamuge negwa uti inyiga ya mfutatila njoba andinywe igusiga mambanino arwendo ino chorwe jireregetwe jomuntu nchajisi akuzundikisia ogo wakutovela mwami jesu ulipambula iguswa kubarongwe ibawe bonse bagunyama Kukutobela mwami. Kutinawa ntuba mwi. Mwaboneka. Utalile mega. Itabotu. Na ulitondesia. Beni mburi. Wana Kristo. Pere. Yaba yanda. Izintu. Yabu nyama. Shivotu ulimbwe. Ima imulongwe. Umbi. Ponya au. Mbombo. kuti nata we uya wenda andu we mpari omwe wamashomeza wenda andu we oyo ngumwami Jesu uleredwe uyo enda andu we uleza wakambila Abrahamu ulipambula mweni elio mbule imutusi Abrahamu mwaka bete wakatolerezia uisi wakatolerezia mwana omunyina mtu wawe bonse bagali anguwe yoleza tanga mwangezi ikusigila naga jita ejoleza tanga mwambila kujita kandambi kutitwali muna Kristo kuteti seresi umi kwa muna Kristo pere ndilamba eji kutileza wakwambila jindwe jimwe kuji tanga kukulongezi ikusigila ugaji jite ndili mjikamba ugilo sumasigu ajimwe yazi ntu yozita na lelegwa alindime niswangali yangu kiali mwagere ikuba iwa miaga yobiro ya inda kugamba kakuti ndakamuka kilwa mwami wakata ambila kuti waya wa Afrika elio mpao India tejwe ilembetwe mponya awa kuswe ya bubu eri yonya lino mwenderesi wangandita kati balegere bana Afrikaners wawuke India ilibambelite imuya usalala wakandiswana kati ya unka iku Afrika mbole mwe wambila kujita elio mwaka umbi wakainda elio mwenderesi ndaluba kujatisya nchijo wakati tuya ku India matiketi amedwe nare awa ndakatanga kwenda ajiruba mane ndakasika Lisbon ikusiku mwi wakati ndakalika kuti ndakali kupfa ikuseni wakatomera ndakatalika kuya uyisambilo yosamba amuwiri o ndakali kusibuka pati ngali kukonja kuyimikira o kuya oyo mumoni ngaulengelela muyisambilo kati ndakayeya ikuti ndakwambira kuti oya ku Afrika rutans nisangano yakani dali ukagirwa bujebuje ikuzidajindi ejo newa kuti ndakayinka ku India iutandira isela yamamiliyoni yakayinku alya pere okuti kwakali ikuchita ejo liza nchakamba ndili kwakuti misangano yangu yakazi kuti ikusikira ndikachokere nchomeni chikamilina akubamba ejo jithu iluleme tawe makani ejo kejita ku Afrika rutanzi kambo werede kujijita hao hao ari iti yale saari tamani iwukala aria ndiri sikako tu kuinda jejo pendede iwukiruga ejo ndiri wa iwuchi o imwaga ubora kejindi nea uyakula iwuswa ujipapa uru kwa sio uwa mwami ahe makani mawotu haka indi ablemu wakali uwemena jangu tete mulisamu ya mubanga pere ndi shuma kuti ili iwa midwe utanda kika mitabi yaryo lino ndaji shoma mulumbe mulemu nintu jiremu ndi shuma kuti imami yotulegela usunganya inyiga alubo kambo gabulemu waleza wakali kujita ejo lesa chaka mwambila kujita ilu Abrahamu wasima nancho veni ikawezelezia iwa ntu iwa kwe wakaba yanda ejo nchivela jabuntu pere kuhindi iga hindi wakatovela wisi wakafwa nkavela wakamuzika pao wakajisimu tuwa wabwe pao iuswangana anzango yaga yutuga ilio umalegelo lota wakabwesa iusalai wakwe nkavela wakaselemu gira musodoma ilio mulabona Abrahamu taga kwa mkwana alota wakati tuliwabu njina katwerede unga hia pere wotamja imutwe wako akuya kunzila ili yonse njua anda kunga iutina wanka wakutwe njua unka kumbo wainka kunyiga njua inka kumusanza oo kukuranganya kumuna Kristo iuliwambila ikupa imutu omwe iuranganya iwotu logo yonse ujitondezia ulingwe ulega iusalila iwakwe kukambonzi chinzi jagajita Abrahamu ujijita wakadizu kuti wakashomezi kwa kwaleleza kuti wakali yo wana intu yonse neguba amen awampao tente naganda ganini kambonzi chotwede mamena inu yonse jisuri kwa kwalindiswe balajo avo babombe kambo bayo ikona nyiga yonse jisuri kwa kwalindiswe leza wakamba obo abongo kumupa mutu usalai watu manenge utina uyanda ikujita ndisa kukonse mpaka sola ikujana pere jonsi nzuri kwa kulindinywe kaswana baru kutuga kuinda uyisomezio jonsi chijanu abongo sala mwana kasi walimu watu kapati mwajisi wakakara alia ambali ya jirundu amurumi wawe mboli mbwa gerete ikujita wakari mwambe weanda wakari kusama madresi agariko mwambe te na kufumba mwambu yanda ujita ujindi mgaloti wakasamide mbole milionea ili mwurumi wakwe wakari mea wadropo wakari mwetesi akede umuryango waragisi zinyose dwajaniga wende onse bagusama amisalo ya makadi ayo agaliko yasumana na kuya msodoma akomala pere sara wakabotiro maningi ikupona mulumi wakwe akukola iko nini akuziva kuti wakali kulyando iwalesa iwinda iwotelwa ikuhubi wa na misalo ya buhubi wajindi ishonto mbomobo eyo ncheji ingilesa na swaya iliuzwa mwumwe yebo mburi imasimpe mbosa injila italusi yogo inja iliuzwa mwumwe inga waeya ikuti yoba ikabotu inga waeya ikuti doga subu pere doga jiti antara inga iwabone ikuti jiri humbidwe jonsi pere peyi humbidwe jonsi leza ulizi sintu zionse ulizina ulakukanza intobeni uliambira iwako nape ulizina ulakanza intobeni iuti ulamushoma akuti ulifutulide akumusumina alimi ulikwide kuzintu zyanyika alimi ulimumi muli Kristo ulijisi ejo ino tombo na Abrahamu ulienda kuti mubone oimu ya wini oo sintu zionse jiledeketwe ahano nduzyalo ndiyanda kuti mubale andime ilino iuswa mujipati ya 14 ya kulonga asho ntobuyo ino jintujitanzi jaga jitika jindi nilaga seruga alia lota wakanjila mupenzi kambonsi wakali swite muriando walesa alimutina wanjila mupenzi jindi wanoli muriando walesa lesa uya kukwasha pere kutina ulimupenzi iuswa muriando walesa ulijintu yomwe uyo ya kujita kuchogela muriando walesa alwo Dinobami bonse, ngali kamatanya kamera, ngalangala ekuti mpala ri weselelo, kuya, ya, ngali tirayire twe ikabotu, akuti ni wakaseremuka, akuweza Sodoma, Gomora, yakaindi, uyenderesya, iyo wakajita, iyo jindi, ni wakaseremuka, uyenderesya, bakatoreresya lota ambapo. Nyena kuti mubone muya wa Kristo awa, muli Abraham, ina mubone ikampango ka 14. Ero jindi Abrahamu naga ikuti mwenyina mwajungwa mwenyina wakatole twe mubusike wakayoborola basimu mbakakwe muzikwanyo bakasiyakwa munganda yakwe ini bali nyanda yotatwe amakumi arulusele akutolesya ikusikira kudani o ino muzeso mubotu waruzyalo Abrahamu jindi imwenyina newakuti wakali wite ikuswa kuruzyalo newakuti wakali mojimo jakuwa jindi nakankhwa ikuti inyika yakamukwempha akuti yakamuchata akumukwisya wiyo mucha Abrahamu wakajita winda kumuya wa Kristo wakasika akubamba ibanthu bakwe bonse azikwanyo abakasyalo munganda yakwe akubathobela akubathobesya wendo ronse ikusika kutani ino tani nzubela siri kulaole ya Palestine dani kusika ku Beersheba iuswa kumamalino amwe kuya kuli ambi palime chikozi yenyo ya Kristo jindi nakabona ikuti inyika yakatholedwe yakaliwite kuti wakathobesya sinkhondo ikusika kumamalino kuyo tambula ikuchoka iwamuko wa Adamu wakawa ndiyenda kuti mubone kamphango kathobela owamuya moli muwathu awa wukanana ikuinda muli nguwe ya ikamphango ka 15 lino ili wakachosya zyonse yonse izinthu akumuchosya awalo mwenyina lota azinthu zyakwe abanakasi abalo abantu jindi Abrahamu nakathobera ibasinkhondo ina abo bakatholede munyina wakamuthobezya lwendo lonse lizyonse kuya kuli dani akuchosya zinthu zyonse ezyo yakasekerwa mukuwa ino chifanikiso ibotu ya Kristo oyo wakankhwa ikuswa kujulu ikuti pakaliswekete akubora akuthobesya sinkhondo nyina lwendo lonse ibiya kukehena akujatha ibanthu bakaswekete akutochosya akutubosya kuzinthu zyonse ikuti twakaliwithe kale zobasikuwa twakasyalirwa kuba bana balesa abo bakaphilingana mukuba bana ba diabolosi kubamba yatobera zinthu ya nyika akuchita chilopete akuchita yabunyango mboli lota mwakachita ndikusambara kuphati iwenso akuthobera zinthu ya nyika Kristu akasaruka ansi newa kuti twakawa leza mukuziva kumathalikiro avo pakali yofuthulwa babavo patakali noyochita tikako wakaseruka akuthobezya sinkhondo iwinda mubomi winda mulufu winda muparadaiso mukehena yerwendo lonse iuswa ubulemu kuya kukehena akuyenderesya ingusu ya gehena azijarisyo ikuswa kuli jabulosi aku Buga alubo, ikuwa osia mutosi, utegwa babonje, iwa bana balombe abasimbi, ibalesa alubo. Amwane muya, mwi Abraham aria, muya wa Kristo, ikubora angwe, dino njena kuti mubone ambele anini, mburi mbotubala. Yerumumi wa Sodoma, mwaga inka, yomuswana, nagabweda ikuswa, ugujaya, wa mwami, oyu, chedorama. Alimwe ivami, ivagari angwe, mukuti ya Sheva, ilili nekuti ya mwami. Ivagaswa, mwami wa Sodoma waka Josekwa, mwenyina waka Josekwa, ivana waka Josekwa, elio mpawa, ivami baga unka, wia muswana. Alimwe agwaro, pawa, kendi anda kusiga, mulombe rino, amulangirira rino.
And Melchizedek. King of Salem.
Eryo eryo Melchizedeki, mwami wa Salemu, mwami wa Jerusalemu, mwami wa Rumuno, wakaleta yinkwa awaini, alimi wakali mupaisi, walesa sijuru ya majolo, eryo, wakamalega akuti, ulajoro Abraham, walesa sijuru ya majolo, sikuhuba, wa majolo anyiga.
Melchizedek.
Melchizedeki, mwami wa Salemu, Awano wakari twende isi imweni agati igabami ibambi edi amubone inkondo yagamana muya walesa muli Abraham wa Kristo oyo waka Josia imwenyina waka wite pao umugosya mujimo yakwe iruleme uli zionsi yaga swegeretwe waka mujosya
and when he did he brought out bread and wine
Ero jindi naga jita, wakareta yinkwa awaini, mulariro, sato mwazi kubona oyo Melchizedeki, mwagabete, wakariresa, wakareta mulariro, kondo ni agamana. Ino atu jule alwo, kuri Matayo 26:26, ya kufambana ya pati, akubona eyo Jesu chagamba awa, jijatizia jejo. Mpuguli ya Matayo, jipati ya 26. Kakaroka mpango ka 26, tuyanda iwala iboyo, anini awo. Ya, kareo 26, kawa Jesu wakasiga, ambabo kubusena ibutegwa, korogota, na, gesemani, njamba, eyo wakati, yuliba sibu ya bagwe, amukare awa, kujindi, neinka, igule, kuyogomba. Nishoma kuchindi, jisi, irugula rutensi, Mateo 20, Gampangoga 26, Gajipari ya 26, utina mtu umwe, ulego jesi, andibarile kugo, utina, utina, uli wajana, anini vyo, eji, chiko janyo, chiko tu awa, seandi uti, mwaji mpi.
Here we are.
Mpawa, potwede, uli waka, jana, mwajizi, ilomboli. Mbubakari igulia Jesu wakawesa iji nkwa akujereleka. Jagari jinsi, inkondo yagari manide. Gajiko mwona akujipa kuliba siku ya bagwe akuti amugwesi akulia kambo oi mwili wangu. Mwambura oyo Melchizedeki, nyanda ya miyaga akutanaga jindi naga swana Abrahamu, inkondo niyaga mana. Wakamupa ijinkwa awaini Erungo Jesu gapa basibuya Umane nkondo yawe yangusu niyagamana Wakamupa ijinkwa awaini Amulangirire Amulangirire Ibola kujisa Elio wakamwesa ganyete Elio wakapa igurumba Agu wakapa Ulimbabo Gati Amu ganyue Nyose Inkambo obo Bulowa iwangu Wajisimeno yipya Obo Wakatiriwa Zibi, na ujatua kwa zibi, perenda mwambia, seganyi, uzida eno, yamuyolo wamusansa iwusigira kubusuba obo yakunywa yakupya andinywe mukwami wa tata wangu.
We are in the battle now. We're after our fallen brother.
Tuli mukondo lino tuthobera mu Yesu wakawa kutilesa kusoka malengero anyika wakabona kukanjira ibumi vuthamani ilo zinthu zyanyika zikamudya mukambizi uli kumusana kwabweya amisera walo amukaya nthu kwabwe ikatantha akusalunga ithu kwagwa ikakhwera akunywa akulibotheja kwajongo ikusala kujanaro muno ili muya wa Kristo muli ndime mboli mbwakabete muli Abrahamu kwamuthomezya aziwane jonse izyalesa bangelo ibalesa wali musungulikite twayinkha kuyojosya mu Yesu wakawa elo jindi nkhondo yakukhola umalekelo tiyo muswana Melikisedeki alubo alelekwelesa oyo wakalereka Abrahamu okuya akumupha chilongesyo akumupha yinkhwa awaini mulaliro ilo jindi nkhondo yakumana tiyo muswana sebotu waswana bachichomecho ja Abrahamu waswana anthu omwe a Kristo mukwami tiyo muswana mama lino amusinzo akulya yinkhwa awaini alubo jindi nkhondo yakumana. Nguni oyu Melikisedeki umwi watakajisiye wishi takajisi banyina takajisi matalikilo amasuba na magolero abomi yakuba okuya uyopha mulalo alubo mwayungwana jindi kwaima amasubu amwe jindi kwakubaola anthu omwe ikulya mulalo ikuswa kumanza abakuthawusi ikuthonde yakuti thula choma mulofu kuzikwa akubuke kwamwami jesu echo chechisitirizyo mubili wawe kuti wawe kununwa mukati leza tulaulya mbuli jimenizo tulikhwide kuzinthu zyanyika khabera twakazyalwa ibopya mumuya eyo tulinda amubili wa Kristo tonse tobashomi anthu omwe jindi kono pati yakumana khabera tiyobora alubo a Kristo tiyolya mulalo angwe mukwami ibalesa jabopya akulya mubili akunywa ibulowa wa grep alubo mukwami ibalesa o ngo Melikisedeki obo mbwakabete lino athumale ambere anene ujatise nguwe awa akamphanguka yetheni yelu Melikisedeki mwami wa Salemu wakaleta ajinkhwa awaini mwajinkhwana mkhabera wakana mupha isikwalesa sijulu ya majulu helyo wakamulereka akuti ulangachorwe Abrahamu walesa muphati sikuhuba wa majulu anyika helyo wakamulongesya helyo wakalongesya helyo alelekwelesa sijulu ya majulu oyo walo waba pasinkhondo ibako mujanzali yako helyo wakamupha i iwakumi wazyonse wakapha wakumi kuli Melikisedeki Abrahamu wakamupha yakumi yazisaru ino ndi anakuti mubone awa muli Paulo mbwayabuya ikupha intalisyo yajiyo jibora lino ili umwami wa Sodoma wakahambira Abrahamu kuti kundipha kanthu akubwesa ipo izinthu walirwako ino mwami wa Sodoma wakati ino kundichosezya ibuyo palerwa pangu khabera ulibwezere zinthu ili Abrahamu wakahambira umwami wa Sodoma kuti yanyamuna ichanzo ilyangu kumwami leza sijulu lya machulu eo elyoni sikuhuba wa machulu anyika okuya leza sijulu wa machulu sikuhuba wa machulu anyika ikuteti sekabwesi ikuswa ikuthali nekuba ukanzyo kama
he didn't have a great campaign to take up money.
Itaga jisi mwini mamupati wangusu wakuwezere la mali wakalibi andabu iyo mwenyina wakawite nakuti sekawezi jintu jemwe ijipati yanduwe ikulesi ya kuti ugambe uteti ndagamu hubia Abrahamu itabio joba harumi ibakubusi tobagalia jabilo jaba harumi jaga inkandime lino ndiyenda kuti mubone Abrahamu wakati sekabwesi ikuswa kukathali ikusika ukanzyo thakalwana lumamba ikuti yaphangira mali manji alimu inkhondo izini yakasimphe thazirwanimwi imakanze akuliyandaphe ilumamba thalurwanimwi mali lumamba rurwaninwa gambo gambo ikamakanze nkhambo kamirayo ibantu barwana irumamba khambo kamirayo ero jindi Abrahamu naga inka uweza lote taga inka kukambo kakuti wakarizi kuteti naga gonja uba umma ibami akuweza irugono iruwabo lonsi wakankira mulasyo wakuhuna munyina wakwe ero kufumwa mutausi wakatuma kwemsi yabunanige wamwami wakujulu taga inkiri mari nanka kyo inkira ikupanga mamuganu mapati nanka uyo inkira nani watubungwe uyo nkila buyo mwrasi omwe kabera uba iku perusia munyina wagawa na ujana ikobiri mumurumbo na tajiti takugawambi wanda no urujea kulingwe mlimbo yamba mamba iweni takugwanumi iku tarigira uyabuya kambo kamirasio akutari mari erio babumi abanagasi basangana mungano akusiga mungano ikutekwa babe ampo kambo ibana Jones bazulirwa ogwea na bajincha imbungano yabo ikuswa kumbungano nini yabo mbungano mpati uyitra mbunganze kwa kulianda alimulasyo uruleme taulikunze liyajo wete ulibambira kuimigila kunembo ya mkondo mulie jikombelo ogunu jindi zitu jalubira elio amarumi alimi nobanagasi mwiozu saa akuinka kuhonsi usena umwibombi na ukala mane uwankwana na kumyongana unini pamana Ulijintu yorobite, ulusu baru wawo. Chohyo, tujisi jirangwa oguno, tujisi ii, jisi matomera nwa oguno, ehimu gano, yegitwe amira siwa baibere, ikutina guli mtu umwe omuna, utajiti yoroleme, kabela uyeya ikuti taruzi, oya kulingwe, ya kwamba ula kulingwe, utina togunzi, umweanzanya, hao, kotola mwesi umwe, anduwe, umwe na mobilo ibambi, utina taganzo nisikwi, hao, hao, Najambile mugano, yyo mugano, yyo mutanda, akutajiba aruswana anguwe, yyo jesu agati, ufunga, chomu anguru anyiga, njoja anguru aguturu. Ako kegambo, chomu jesimapensi, manji, kambo, tamutobele ilasyo ya baibere, utina mtu mui, mugano, uleta, lunyongano, na ajitiji mui, jaga, lubila, mbolesi wago, wago uka, bamba wala ujatizia, oyo, imarumi, na oyo, mwagasi, mbolesi wago, wago inkila, oyo marumi, Na mwanagasi, akumwambira bulubisi bwagwe. Ere kutina, akumwe, akweze ume umbe, ubanduwe. Na, takamwe oyo mpao imugano, ila mwangurura, jesu wakati, ejo nchomangurura anyiga, njoja angurura uchulu. Ejo nchomanga anyiga, njoja anga uchulu. Ezio, nenguzu ziambungano. Oguno kutani ingira mfu, mwensuma, mugamba usi mwotu, wajismombe, eyo oyo mulombe, wakarigunka, mungano, mugano yawe, imwini, wakasia ubusena, ogo. Wagataria iwenda amusimbi wagale munini oyo wagali kukweba agunywa akulire mega ibumwi mugamba usi wakati mubwini oyo mulimo wagwe imwensuma wangu wa musogo imulambe moto pere wageberwa igapati mwanagasi umwe mugomoshi elyo wagali iwetwe wagaji sibana mulumi wagwe wagali kupona wagali wiyowa iuti wagali iwiyowa wiyowa oyo mulombe wagali byanda kumugwata Awo mugasu, wakari nyongene gonsi, elio, wakamba ulidime, mwesi pranamu, ndianda kunka, uli oyu mulombe, uli bobu bobu, wangu, ndianda wamba ula ulingwe. Ndagati mugasu, atandila wita isingari yawe, yeboji sinzila imbotu, utanditumi, iutina, imulombe, taponi iwerete, kabela imungano, yaga mungwana gajita, jirobide, haon, chintu ya mungano, ya ujita, mulimu oyu. Ejo jagasi wa imbogano, ilo mungano ega inka ogea, akumuambira. Tavo waka wesa mwesu, ako inka ogea, akumuambira. Ejo wakachuga, mwesu, umosibia ikuti, wakari ukutauga, mulimo wakwe wini, ulingwe, ikujita chijonya. Waka wesa mwesu umbi, mwabiro ibambi, amada ikwana mwabiro, baga inka ogea, akumuambira imulombe, baga jisidila, baga yambira mungano, ejo, taga siga. Wama, sikumashu wanto, uyanza nisikwa mbungano, ejebi ijagwe, nijagamana, ikwa mba kumbe ya mbungano, pao mbungano, yaga maangurura. Elu utanda mwezi uswa ao, waga umwa kabano, elu towa tila wakati, kawwejo ule manjiga ijagwe iguti apone, pao, wakaya fula kupiruga, leza ulisi, mwenye jitwa. Tusala ujijita mwenindise, oh, mwerete, iku mutanda, nini abingini ikuswa, mumugano, mwede ujita, jejo, na jimbi, sawa kajita, jibeda jago, mwurimugano, ulichijo, hawe, yonjenzila, yewajitia, kuyakula ikuchogera, amubabe kuli diabolo siyindi yimwe jezi palo changamba ujatikize oyu maharumi kumasanza ogea wakali kupona abanyina yamulera abuyo iwa kakonza kumoyazanya igati amubabe kuli diabolo si amulangirire ejo yitika kalime mulu kwa irombi paulu wakalemba oyu maharumi wakarulamiga masimpe leza urejisi nzira yawe chitazintu ezi iutina tiotoberabio milawe yagwe yutina yutu yumwe njalubila mumugano utina jiri agati gambunga umwe aumwe wandinywe mamagwesu yutina hodi ya madaigwana umwe wama madaigwana kalile megi bamwe wama madaigwana ababore akuba muswangano igusola kwenyanya mwesu umwambia ejo chajita na umwe nyebo nwama membara uhumba mbomwede mpao jede kule tuwa umbe ilewe yunina kakajiti mpao bora wambile mwembele mpao languru iguswa kumungano ili mpao mwolege abe mwole mwedeni asimitero mpao amulangire imwami gabelega alinguwe mwabona cheji ndi na chogela upempenugwa cheji ndi na unka uya ukula mugati pele tusola ujita ilwesu nyebo mwabona iguswa ikujita nindu yonse nzira njotwede ujita lino tatuzidiriri ino oyu Melikisedeki mwami wa Salemu sibwami mupaisi sichulu ya majulu wakaswana Abrahamu akumulongesya ilio wakamupa zimanya kumi zyakwe Abrahamu wakajita ilio wakali mwami wa Salemu ilio wakaleta yinkwa waini mulaliro wopa kuli Abrahamu wakamana inkondo varumi ibakamana kusunda ino lonse lumamba mulimbo yamba durani mwami rasio lino iutina mojesi lumamba ilunini mumugano lwede kuba lwamulasio ululeme mwede kulwanina ijintu yiluleme yeyo aumwi membala wamugano welele kuchita jeyo ino obwisa mpamugano wetuli wano ejo endimikira awa iyo chejintu eji yalesa choliliko njambugano utarekere chintu jisinkira mumugano eyi utina yajita ujisimulandu umwi aumwi waninywe elyo nyebo mumugano anu aidene utina chintu yimwi ilinyongene mumugano yago ujisimulandu nkambo ulimulingusi wamugano eyo yajiri kumwemberi yajiri kupodi yono wataikwana yajiri kulinduwe yebo omukame boya kumunyogo oyo akubona kuti na inga wayanzanyi ikutinga takuli obo pao weza bobiro na watatwe anduwe pao jogera na takaswiriri kujambila mbungano pao ulatandwa ikuswa mugwami baleza leza wakati utina mamutanda alia njo mutanda ogono utina magainka mumatoberanwa aya pao jogera diabolosi alingwe ubambwa unyonyona wamubiri wagwe iyo pao uyo jogera wambubo iyo njenzila ya kumujicha kupiruga utina mwana waleza uyo pirugira ikutitali ba uyo sumana iyo pao diabolosi uyo mutumina ubusana wagwe utamani ino makanze anchijo utina waji njizia nambo mtu umwe pao ilandene pele ikutina mtu ulamulandu yelo lota wala inka kuselero kabela wakari wite newa kuchi wakari mu Hebrayo wala inka kuselero kabela wala aguwa wakari murusialo kere wakari wite ikuswa kulinduro ilo jindi naga unka elyo lota wakari ide mutasoliku ya kuchi lota taga futukide wakari obo kambo jindi jose nagari mubusena ikutaluzi daibe ya gamba yati zibi ya Sodoma ya gari kupenja mu ya wakwe uloleme abusuba ino mubili wakwe wakali iwejita jintu jemwe elyo agali ibuti mamanino agwe wakali taisampu pati mga intu wakwe wakasandwa iuba indomba ya munyo wakaziala ibana kuinda kubana bagwe basimbi abogo inga wa mwabona ya gali taisampu nkambo wakali bide iguswa gulusialo kabela tayagali bozi ya mweni elolesa wakajita umukwisya iguswa munyiga ene kwa mwabo wakali imuwesu wakawide alimi Abrahamu wakajita zionsi ya gali iguonja umopirusia yomuya wakali mwi Abrahamu walumuya wa Kristo uli mumungano sunu tawe magani ejo mwesu chakajita uyojita zionsi nzokonja ikujosia murusua nano wa Kristo alubo tawe magani ejo chakajita uyosola yangusu lino chuanda kumono awa lino alubo mburi mbotusumana na aji yo eji ya oyu Melikisedeki uimupaisi imupati wa Salemu mugoni wa machulu anyiga lina mugubaru tanzi utawe uchi utawe wanyina utawe mugowa na baba taliyo ama suba na kama kaliru abumi hele wakabamba mburi imwana walisa ulakalirira mburi mupaisi uyamyaga linamulangilile takali mwana walesa wabalilesa wa mwana takali mwana walesa Melikizedeki takali obo pere wakali tata wa mwana walesa ino oyo mubili oyo wakajisi wakalingwa tii wakali twa kuinda mwana kasi akobo mubili oyo wakalingwa taka konja mubili umwi wakabamba imweni ulio bunona imweni takwe mutu konja ubonalesa jini jiri yonse tawala mungu ya meso akinya tawanji uzibona isintu ezio itawuti jimoji mombori ya musumpuru uwamulilo na kufumba mboja kabete na mujimo chajirenge chimwi nchola kabona ujirengano pere I lesa welede kuli yobunu na imweni guinda munzira imwi halimu lesa wakali yobunu na imweni kuli Abrahamu mujimo ya munchu wakali yobunu na imweni kuli Musa mujimo ya munchu wakali yobunu na imweni kubana wa Israeli mujimo ya musumpururu uwamulilo wakali yobunu na imweni kuli Johane Mbatisi mujimo ya nziba nyoma bona wakali yobunu na imweni muzimo ehyo Yindi naga yubunu na mwini mujimu ya mtu Mwuri mwami wa Salemu Wa Jerusalemu Yutari Jerusalemu ya Nyiga Pere Jerusalemu ya Kuchulu Wakali yubunu na mwini mujimu ejo Wakabamba mwurigu mwana waleza Dino mwana waleza wakajita yinda mwana kasi Uti alengwe ano kuinda uruzi aliro Uwa mwana kasi nkambo kuinda mujintu ejo Chijonya mwagabora irufu Ilo taza kwanja iwusiga winda mbulenge mbulilesa mbwaga jita kumatariro indilesa naga pang imuntu kumatariro mwanaga sitaga jisi ijintu ya kujita anchijo. Yezi wakati uyo wakube ili umuntu wakaswa ulongo waka mwita kakutawi mwanaga si umwe iwa ajintu ijonsi ya kujita anchijo. Pele mwanaga si wakalimu maormi ujindi ejo. Yolesa wakusia mwanaga si uswa ulubasu wa Adamu samba mbubo. Iyo pao mwanagasi ugaika Agusi yale mtu kuinda mkwela Agubwa nsika biolesa Jaka kwenze iwujita Taka kwenze iwusika kuinda Muli eyo Theophany Taka kwenze iwusika Iwuli Melikizedeki Wakajita iwusika mbole imuntu Alimwi wakajita iwusika Kuinda mwanagasi Muli nyunguru wako Uyoju saula imutwe Uwanzoga Kabela mutwe Wawe Uyoju saula igasindigawo Mwajungwa Leza wakajita iwusika kuinda Mwanagasi kabela wakajita Jidi nagakala mwiri wakwe Wa mwana wakwe Kristo Jesu Kulesa wakali mwini Kristo Kayanzani njiga mwiri wakwe Edi wakatula mwiri wakwe mwini Mwiri itusio Edi wakapagumi wakwe Ikutegwa kuinda Umugondo warufu Yagunja umu kudida Ibu umibu tamani Awo walesa wakasiga mpao edio Wakabamba mwiri kuba mwana walesa Mabona wakali mtu wakabamba mwiri mwana walesa Lino taka kunji iwa mwana waleza Kambo ui mtu wakari utamani Mwana waleza wakari jisi matarigilo Wakari jisi makorelo Wakari jisi jindi jagu siya wakwe Wakari jisi jindi jarufu wakwe Wakari jisi bovilo matarigilo ama korelo Wakari jisi bovilo tata abanyina Ui mtu taka jisi wishi na ka abanyina Matarigilo ama korelo ajindi He wakabamba ui mtu Melikizedeki wakabamba mwiri mwana waleza Ino mwana walesa jindi nakasiga mwenjiga Ujimo ya mwana kasi na kuinda mwana kasi Ujimo ya mtu kabela waka jaikwa Wakabusi kwa abo Abusuwa uga tatu Wakabula yurura migwa iwesu Lino ulakaririla walionse Halimi ufumbwa uchi oyo mwili Gawukaride tulakarira sebo Halimi nkambo wakabusi wa iguswa Yubalongo tiobusi kwa Mujimkoze iyawe, mkabu igano kama gani mabotu. Yagaledo kwa asina ya mwami. Utaliba angelo, utali zirenge, zinda ukambia, utali jigama, jama, pepe. Aguru siya wose, pere, balumi, abanagasi, amen. Mimi gila mujimkoze iyawe, ii mnene. Mulingwe gamba, keji ganji, na yamba alugu okuno, ujindi eji, jambo nika wedela, ngari, ugamuna, ujatikisi aya masusu, osanwe naji samamwe, ayo, yega siya ee. Yomga intu wangu wakati, hili, uyabubaa siyarubara, nagati, hili, senaswe gerebe yomwe, hiliyao, wakati, ino alimuli, nagati, ndambile ogo, kwa gabete, ketaninga, igwa ajana, njogo ambila, ogo, kwa lindira ndime, mbombobo, ndagali kuwa mbule ii, sikubana, senyendi, ndagali imupati, asingusu, hiliyo, ndagali mwa, yutina, wabamba, ee imugano usule iliangu inga, nda, selemuga yokwa kwa, anjiyo, Nyo kwa ambila chindi ndano buga. Akumwe usen ilimwi ndi ahwisya ikuti kuli nyaka eli makumi osanwe aimwe yakainda mwabona chalimbo yakapete ndiyabukakirwa aposupa muli ndalanga imanzi angu akuye akuti lamisawa ndiyabuka muthara ndalanga makuku angu ndiyabona ikuti ndakayimbisya ikulema ikonje ndakali ikusama peroti ya 28 ndi sama ya 20 lino mwabona ndiyabujambala muneneya akusupuruka ino chinzi ndidya chinthu chinyona chaikali kudya ndiphona chakulondo akapotho kuida mwaikali kuphona chinthu chinyona peeleza pakanisati achindi khapela ndede kuchithambula ino ino lilereketwe muyeyo kuteti kuswa opo iyo ndi kusiyalwo eliyo zinthu zyonse mwaikapete chindi nekali nyaka ili makumi opero ayosanwe yakukomena njoba opo paliyonse amen pawe inokukomena kundipezya nzi ndamuma diabolosi ikuswa kuli edyo wamiyaka amiyaka mukuziwa jeji ikuti ndiyamwisoma oyu mwabwe munini nchinthupuyo yenini yifafwi nekuba ikuti natu akhala makumi ali sambomwe akumi amakumi ali jiloba yindi yesu yakashopezegwa ninzininzi edyo phere ikusamphuka aponso ino chinzi sa inga wasinthania ing'anda yazipenjo acheyo yinthu yili ikule japulemu wali lele kwesina lya mwami yinthu chimwi jamukati angu yakaswanganya oyu melikisedeki alimwi wakanena lumuno kuli ndime alimwi wakanipha bomi buthamani ili obomi pakwami chinthu phere chikombelo yakukambaukira makani mapothu ndayamba eyi akusinisya konse mabaibele aya opiro achikide ume yangu nalesa wangu wamanisya andime kukambauka makani mapothu khawera se ayili ikukontcha elimbi ikuli ndiwe ipana wangu ipakali ibaphati iwerete ikuli mamera irwapo khawera uyanda ikundithola ndionya lino amen edyo ilachipamba iye munene ino ndiwanda lonse wachipamba ikuti na ndili makumi ali kulusere na ikuti ndili makumi opero ndili wano wachinthu yomwe kuperekera mwami ikwamana ikuti na ndi chikonja kukambauka makani mapothu mulimbo yachitha lino yindi ndano li makumi ali ilusere ino ndiwanda lonse wachipamba na ndili makumi one na makumi ali ilusere kuli bathu bachisi miyaka ili makumi ali ilusere yakukomena sili masiku alimi kuli bana ibanji bayofa ndiyendi muthala awa miyaka ili makumi alusere akukomena yophona kuyinda ibunji bwapo ino ndiwanda lonse chachipamba alo makansi ako milasiyo yako alimi thuli wano kuperekera mwami jesu kukonse mukuziwa chechi kuti obumi mbusi obo munthu mwakanana ikwakali kwachindi chemwe eliyo mphawo takukachi pere kuti na tichisi ibumi uthamani lesa wakashomezya ikuti yothukusi aliwo alimi thiyo ya imoleto anguwe chindi masuku akumana alimi chindi akwamba ikuti njira muluthangalo lwa mwami lokambirwa indiwe ikuswa ku malengero anyika phawo ino chipamba lwanda lonse awa na tuchisi iliyonse na tatu yeti na tuli bakusi na tuliyembere ino ndiwanda lonse cholopamba inthu yiphati sa ulibambirite kuya muswana sena mulamulanda sena wakamuperekera sena wakasambala kuzinthu yanyika sa wakaswana kaikisereki kuzwida chindi nkhondo tiyakamana ndizaterekwe kuthanda miyaka ili makumi opiro yakukomena ndikaliko alimi ikusupa pomwe ndakachisi nkhondo eyi echo chimbi ndikakunja ikusupa na ndakali ikuyanda ikuba tikulwana na ndakali kuyanda ikuba sikutheya ithu nyama na muhimi echo cheyanda ikuba khere ndakamuswana melekiseri nkhapela wakandipha mulaliro ili kusuda elyo yakabambwa kwaliyonse haleluya ndakaunkha kuti masiku akwe ndakali kusekerera mumukhwakhwa elo chindi yamaora kumamanino a mukhwakhwa khapera lufu ngatikhwenauka mubusu nzira njeri mphwa ilino tikachowi ikaphati njoyenda yenda ikuyenda mubusu kwanchicho mukusi wachechi ikuti ndi musi oyo wamba chisomezyo mombomo kuti ndili musi mongozo chapupuke ikwakwe ndindi awitha akathi ikalafu njonso akathi kapo mbombomo mumusiwa mongozo chapupuke kwakwe ino chipamba lwanda lonse na ndili muthala na ndili mukupusi na ndili munini na ndili muphati na ndili kusi na ndili kwide inzala na ndili chisi ibusena wakulala na sechis iwa ini bali chisi zitente mwaba uli chisi bulyango phere mwana wa munthu tachisi ibusena wakulasika munthu wakwe phere wabali mwambi wabulemu tuli bami abaphwa izi sinu masiku ine chipamba lwanda lonse na tuli jesi na tatu jesi uhumba kuti gato jesi ileza tuli basundi bainda tuli basundi bainda tulekere mu kusibwaleza tosanano wa moya usalala tatulya mulaliro wa moya oswa kumanza awe oyo wakalungulula nalengwe wakafide aupona alubo nkabela ndirapona wali onse gatukhede mu masena akutchulu muli Kristo Jesu orilewe sina lyawe ilisalala ino chipambwa kwandanonzi itete nakandakanini nkhambonzi terete kulipirika yakayaka palesi yangu kuthala okuya yamarubi amathayamondi asilifa angolide ziyobwede ziyakwe silifite walochisi buhubi mutambiki ndakamusona kuswa pomwe chindi naikaswa kunkhondo ndakabikha ansi zirumbo yangu senarwanite inkhondo okuzidawo ulazirwana khambo kandibe imweni labuyo uyishomezi iyakwe imuziba eji ikuti ndesi mungusu yabuke iwakwe ejo yonse chejisi imakani chinzi chimbi yejisi makani chinzi chotuwonze kuchita khambozi chotulipirika ikuyeya kuyimbisa kakukola komwe kuchimo iyako ino upirika nzi ikuti na masusu ako ali kungene na jisi amwi nape ino chipambwa rwanda anonzi ikuti na uli chembete kuti na ulangwi kuti na kuti imene imakuko kuti na atholi opo ino chipambwa rwanda anonzi amen ejo nchakayi ndika chontho mwakwe mwanini phere ejo nchalionse aliyonse ejo mbuli ma union akuphumbulika kwachindi mbuli imakalo aphumbulika tokachinchi ikuinda mumakhalo athamani athagoli ino chipambwa rwanda anonzi ndikhomenero kwakuti ndakamuswana ndikhomenero kwakuti wakandipha mulaliro kuswa pomwe oyo ngoonya melikisedeki wakaswana abrahamu wapita kukuchaya ipami ndi masimphe lesa wachulu eo elion ndimuphati ndime ikuthali ndakaliko ndime phala lyamba chiliko eno wakamulongesya amsuwiri awo anini ikuyo ambere apopo inga twajana iyo isena anthu omwe anini ndino kaphango ka 4 ndinamuyeyi opo munthu oyo muphati mwa ndi yeyeyo ambevo amuyeye oba munthu oyu mwali muphati ulaindira kuba mwana walesa ndi mwana walesa wakali chisi wechi amanyina thaka chisi ndi mwana walesa wakachisi mathalikiro achindi amagolero achindi thaka chisi wakali nyoyo oyo wakali wechi wa mwana obo mwakapete amuyeye oyu munthu mwakali muphatiku nabasikale abrahamu wakapha iwakumi wachonse zisalo lino amuswirire kapotho eyo nchomeni abo ibakali ibana baleli abo bakathambula imulimo wapophaisi ikuba mulawu wakubwesa timanya kumi japanthu kuyenderana kumulasyo kwakuti yawaponyina iwawo ne kwakuti ibakaswa kuchiungu ja abrahamu ndinamulange eji kuti na poyanda iwona chinthu chimwe pero walo wamukowa tasumananikwa iuswa kulimbapo ibakathambula iwakumi ba abrahamu akumu longesya oyo wakachisi ichomezyo abrahamu wakachisi ichomezyo nkhapela oyu munthu wakalongesya abrahamu oyo wakachisi ichomezyo nguni oyu ibana balevi ibakapha iwakumi kuli wabunyina na wabunyina babo bakapha iwakumi kulimbapo bakalechisi mulawu wa mwami wakubwesa iwakumi wakecho ibabunyina sobakaphanga yakuphonena iwapo khambo bakali iwaphaisi lino eyo lekera iwuphaisi wa melikisedeki mbuli mumwambahula makani ponya alya mbambopo pere oyu imunthu naba omwi wakachisi chomezyo imunthu muphati maningi anyika abrahamu wakaswana oyu imunthu akupha iwakumi kuli nguwe wakali muphati winda amusiyirire ero kakuthawi kuwachanya pomwe munini ulalerekwa muphati ili masimphe amange oyo mwapete ero mbawapa banthu bafa balathambula kwakhumi obo mwaphaisi mwamathoweranula abaphaisi abakambawosi abamwe bambi banthu abo ibathambula kwakhumi balafwa mwabona pere mphawa wakathambula abo bakapha kumboni kuti ulaphona ino munthu inga wakwesela nzi ndimanya kumwe kuti na wakachisi kumwe kuti thayakasyalwa nkhapela thakafi alimwi wakali kuswa kumathalikiro kuya kumamanino alimi alimwi thayakachisi wechi na apanyina na amukowa alimi wakali mukamwini wamatchulu anyika onse aziyonse mulinjiyo khambozi thaka kwesera kwakhumi khambozi thaka mbira abrahamu ikupha kwakhumi mwabona na moye chinthu chisinizije ikupha kwakhumi imanya kome yililuleme oso muna Kristo ulangitwe ikupa igwa kumi bombo bo tajina yincha irumbri mbogo nja igwa hamba obo levi awalo oyo wakatambula kwa kumi wakapa igwa kumi muri Abraham lino o ncheji jento yemwe Nkambo naga yili moje wongu jawisi jindi Melkizedeki naga muswana Inzi, Levi, Abrahamu, wakari, siyaneme imupati kwa Levi. Elu baibele, yagamba awakuti, Levi wakaka iwakumi, jindi, nagari mujungu, ja Abrahamu. Njera nisione, katana kusola iguo anjiga, wali kupa iwakumi, ulimelekisedi. Tidele kwe sinaria mwami, pahonye wono mutashomi. Muganswa na usari walimu. Elu awa, siyera nijone, Levi gata nasola, iuswa uji ungu ja Abrahamu, wakadupa iwakumi, uli Melkizedeki. Nitweji sijindi, ikwe njajeji winda murukwaru, uli na mwayanda, ikwe jitola, bugia mburi, mburi Jeremia 1:4, lezo wakati, nagari kusi, akwalo watana iwunga, mburu selo wabanyogo. Elu, nagakusalaza, akukusala, ikwa musisimi umasi. Bawa amba nse jagujita, wakajita. Chenzi, choko nja iwa amba iguti, nagajita. Ngulesa oyu utondeja luse. Lisa wawalitusi, wakutana batari sicho ya njiga. Ayandi kuti omwe aganyo nyoge, nechobeni. Pele iguti na ngulesa, wakali oyu, wakali unoyo futurwa. Ayoyo, watawali unoyo futurwa. Na pe, tagweji ntu, chagazi. Iguti na tagazi, iguti na tazi oyu. Uyo jikonja, muwe mpa, njiga, gaita na kusola iwa amba. Mkoguti talireza, iutina wala umupatika mpatila, naga, wakalisi, intaba yonse, njeneni yonse, njina yonse, kapanda mbago yonse, yagari kuyoba anjiga, njiga gitana, sola, iwamba, mbobubo, wakalisi sintu yonse, ya utanaba intarisio ya njiga, wakalituzi, ibaibe ya gamba iuti, wakalituzi alimwi wakatukanza, natumanisi jeji, Lumwebo yo, atujogere, uwa Efeso ipati jawani, ya 5, jiba, ipati jawani, jiba Efeso ashonto uyo, ndianda iguwala awa anini buyo, tegwa muhisye, incho mene uti, tajiribyo intu yemwe, chesola, igumambila, jalo, chintu yemwe leza, chesola, igumambila, mwabona, dinamusire uliye, igabo tulogo, ipati jawani, jiba Efeso, Paulo, mwaposolo wa Yesu Kristo, kuinda, kurusia uwaleza, Imutungonya wakalemba lukwaro wewa Hebrayo ulemba lukwaro oru. Iwasalari, itajiri watashomi, kere iwasalari, sara, ibantu basalala, abo, baliwe Efeso, aguwashomega mwari Kristo Jesu. Luzalo ube kulindinywe alomono iguswa, ulitata wesuleza, aguswa kumwami Jesu Kristo. Ulongeze kwe kukuba ileza, atata wamwami wesu Jesu Kristo, wakatulongezi ya zulongezi yonzi ya kumuya umasenagu chulu, wenda lambulimba, lino amusire gabotu, lino igampangwa gafo, wenda lambuli mwaga tusala swebo, mulingwe igusa kumalengelo anjiga, mbani iba swebo, alia, imbungano, wakatusala swebo, mulingwe, Kristo, ikuswa kumalengelo anjiga, ikutegwa, tukasariwe, agubala, igampenda kumbele iliawe, mburu andisho. Mugutukansa, agubikwa wabana, winda, mwini, Jesu Kristo imwini, wenda lana, ubotulo iwawe imwini, waru yando wawe. Nguni wakajigita, lesa, wakajigita, lesa wakarisi ikuswa kumatalikilo, abo, bakalinoyo futuwa, abo, batakalinoyo futuwa. Nichobeni, tanga lugi anda kuchikumwe, aganyo nyoge. Bele tanga tuma Jesu okuno iguzobo na ewoyo, iguti inga, mbo, miyoli lemega. Jesu umujete, na mkwi Dansoni, ndiza nchibotu, na kutuwa awujesu mina, pepe mnene. Desu wakali sikumatariro, abo, wakali kunoyo jita, ababo, batakali unoyo jita. Abobo kigago, wakali si, kamwi, mbobakali unoyo jita, abobo wakatuma Jesu, kukubamba imungo, wababo, mbaga si igale, kambo abo, mbaga si gale, wakabaita, alimi abo, mbaga ita, wakabarulamiga, alimi abo, mbaga rulamiga, waga, bala liamba, jaga inda, bapa, bulemu, paoe, Avovo tolindwe kuli bamba omwini nduzi yalwalesa ilukubamba tokali futuwa lwako wina tokayita yerera ifutuwa nduzi yalwalesa waka kufutula nduzi yalwalesa waka kuita ikusi bakale iwalesa wakali kuzi wakalizi kuti unuwali mumungano e masu aya ikusoma lengelo anyi kuti na walo mupati kambatila kuti na tali obo tali leza ikuti na wakalizi zintu yonse wakali leza kuti na takazi zintu yonse Tagalileza, yutina, nguleza sungu ziyose, lagunze ujita, zindu yose, yutina, tagwanji ujita, zindu yose, talileza sungu ziyose. Tawe, awomba buti mbogonze iwamba iuti, jintu jimwe, lagunze ujita, tagwe jintu, chogonja ujita, luaro, nduyandisho, arusialo, waleza, ulinduwe, uti agwalo, uliwanu, tagwe, chogagunja ujita, leza, wakawita kulusialo wawe, wakaswirila, ijamwa, agusumina. Enyo mwati, mwesu Branham eji, jitubamba, uta, ikira manu logo, ula ajita, mchobeni, ula angulu gide, ee, oye mwurongo na inga wajita jili yose, chayanda, chonyo, ila ajita, yose, ejo, chayanda, ujita, pe utina ulimna Kristo, toyandi gulubizia, ulimusimbi wende mwini ukede, usule, obya, sunumasigu, mwaka itu wangu, ndiamu yanda, agose, uli mwenidime, ele kuti, Negalizo kuti ndagonja iwenda mwana gasumbi akutasugwa kulinkugo yero winka yo mwambe akuti meda nakarubisya sena muyeya ikuti negajijita ikuti na ndi muyanda kabotu segajijiti mbombobo yero kuti na ndamba kuti oh segonzi kujijita nkambo ya mwambira kambo inga wandilega elyo ndajana oh ndi mukamba osi mwabona ejo choinga yajita ejo inga Ini kusha kujikamba ugero kuti na nagarega imwami bagalegwa oh lijisibana botatwe inga seya jiribobo kere kolombe ndi ikuti na ngenzira mboibete ugere simulao kaini imbagani ya mulao ikuti nagamukwata kaini imbagani ya mulao indi bamba iupona ega simpe ulingwe kambwa kuti ndila muyanda kandede kujita jiri yose ndajijita ajari kambo Ntamagani aru ya ndisyo. Ede kutina ulamu yanda munga intu wago. Uyojita intu chijonya. Ede kutina ulamu yanda munga intu wago. Muli obo. Aru ya ndisyo. Kwa filio. Inowene te ujitanzi. Uyitila Kristo. Uweresia. Uru ya ndisyo. Wagapao. Oro wangu spani. Sindi. Rimilioni. Utina ulamu yanda ncho yoreza. Iutina. Nagali kukuti. Nagwanza. Uya kubusena. Akuyogodwa. Utina. Nagali sumasi uti. Nagwanza. Wenda uga. Akuba sibamu utina ndalisi sunumasiku uti na agwalo mumoyo wangu ujita bobo elyo ndaunka uyojijita mukuziba kuti uyo ndilegele netaka jijita nimuyera maningi ilamuyanda masimpe chamasimpe akukagambo edaka sambari rusimo wangu kukamungwe ikamwi pepe munene wina gasembrezi yalesa wina imungano yalesa wina ya pagan holiness methodist baptist presbyterian katolika Tengakonji, iku charajiri jonsi, yaga iku onja, iku pegwa, urusibe oru, kambo, chiru waga siga, kuinda kumuntu, waga siga kuinda uliresa. Hebe mwenene, sega konja iku sambala, upati wangu, ulejimwi, jiziano, yagu liyumbabu nini, ja office president, na mulongo, wago, waga twaliga, na yagu, na makadilaki, na madola awe, ali million. Hebe mnani, kemu yanda alimu ikutinda, ufumba ikuti, kemu yanda muli obo, njoka ya kushobega kuringwe, ya kutinalesa, waga ndita, angudi sala, waga mikaji nchigimui, muli ndime, kabela ndamu yanda. Ndawe ya baiswa, yonse muli basi, wijibano yonse, waga bora konya oguno, senator wajisi ya Indiana, gabora oguno, garisi ya gitari liyawe. Jini mkwanda wangu na agafuka, mkwantu wangu, wakalikide, kabela bonsi, ibabo, wakabole de awa, muna mamwe, elyo, nagalibia, ibu tanta mkwa kwa amansa angu usule, yangu, kerira, wakasoto auswa mtu wagi yagwe, nini yaga indi, awundi kwa mbatila, ama bogo agwe, gati, hili, yana kukusi ambu usyo, gati, yaga kukwa, kukamba uka, ikusikira, wakaliku tandira, kuit, jikamba ugiro, kukwa, mtu nyoneno, Baru kwa kwa azintu yonse kwa mporwe da Kristo. Katilino wakatula bauso, wakatula banyogo, wakanyanga bobiro, kabela, wakita mwago ago, hao, wakafwa. Mga itu wago wakafwa, wajatiri dekmans ago, alimu mkwanda wago wakafwa, elu yebo. Omuita, uti agu kwasye, elu, wafutatila sule ilawe, inoye yansi kuchatizi yangwe. Takati ndamu yanda, bose, ulimu katika ngu, kuti na walitumina ku gehena iyo muyanda ulureme tandambi ejo nyaga ili makumi obiro eisamba mwe yakachitondesya mambobo kuti na ula muyanda utali ibulisi kuti sekwanji uchitajeji alimwi sekwanji uchitajejo ula muyanda maningi chakukangirwa kujijita nkambo wakakusala toka musala wakakusala wakati ndakamuyanda ula mwami umuyanda ula mwami takwe munthu uyanda ula lesa nkulesa uyanda ula imunthu inga pono uyanda ula kusiyalo walesa pelesa werete ichincha ipupangi ibwako kothani akwalo kukonja umuyanda ula nkhambo uli sisipi uli ngurube mbombobo ero ndo panthu pamwi namunkha kumbungano akuphonena abuyo kupomembera ibwano gunkha akuchita zinthu zyonse munyika alimi mphawo wechithokera akuti inha ndizolirwa kumbungano esyo ni nzira ilamfu ikuswa uku zolirwa ilesa ili masimphe teiti phere mulabakona ibanthu ingakachita chejo inga wakonja ikuziwa o halo pamembala imakotsu ambungano owambwiri inga ngochiri membala wambungano akuchita ejo zinthu phere tokonji kuba muna khristo akuzichita muli mwamba wakusene oku ndiwangala wakaindi mtina kwakalisiku papa lyonse kutiwangala wambopo walo anziva chikakhala mukwatho pomwe monse yakakhala muchitenthe chionya ero chiwangala wakaindi wakakhothera chindi nakangurulwa akuswa mupangano eyo kuti wakakonja ikuswa okuya akukhala amuthuntha umwi wakaindi wakakhwide akuti kwe akulya ikuswa kuli umwi oyu ikulya ikuswa ikumbisi akulia ikuswa ng'ombe alimi kufumbwa mojakapete wakakhuthira pejindi no nakangurwa ensiva tiyekachona akukhalira ngatu yamatende ayo yakalichisi ingozo zinji yakukhala amunyama ufwide mmuli chiwangala mwakachitha phere wakali buphange bobiro kwa ndene umwiwapo yakali nsiva kukuthalika wakali chiwangala kukuthalika ekuti namwalangisa chiwangala wakaindi inga wakhala awa amuthuntha wakafwide akulia chisira chapusuka insiva yokhala mmunda wamayira akulia chisira chapusuka ero chiwangala inga wauluka ponya ukuya akulia chakulia cha nsiva ikunji mmuli mwayanda inga walia ikunji ipuya wamayira mmuli chiwangala mbwakonja na mmuli nsiva mbwaikonja pere walo chiwangala inga walia chakulia cha nsiva pere nsiva chaikonji kulia chakulia cha chiwangala mbombobo apo wasiku papa wakaindi inga wasika kumbangano akusekerera akuangalola akulumbaisa imwami akusumanana mulipopo akuthokera inthopeni akuwotcherwa izinthu zyanyika pere muna khristu wakacyalulwa takonzi uchitha khambo uyandiso iwaleza ulamusungiritsa kukusena opo chakuti takonzi kuchichita apo kuti na uli muna khristu ibuyo ukusangana imbungano akuletha ikuchitha yeyi ayeyo akuyandisa nkukonya ikuchi mulinduwe uyandikana ikupisi kwakombi mbombo wanchopeni alimi nyopo ndopatakasi nomukonja ikusama zikonkholole zinini zyakaindi alimi nkhonya okuno mukwakhwa eliyo mphawo ulitha iwawo kuti imushomi uli mushomi phere uli mukosiyani mubi wa umwi ndisa ikuti nawa jesu khristu nchopeni momwe wako nothakaya makani a zinthu mbuli ezyo andikwe makani ejo pamwi panakasi chomachita apamwi pasimbi chomachita inga ikwaindene nkhambo ulamuya ndakaphati khristu ndakamba ula kumwanakasi kuswa momwi mung'anda nkhapela wakawala manso akwe mutchulu muli opo ngati mufundisi Branham ndithandira ikuwa sichinthwe omunomo ng'anda ndiyendeta konse ndakayeya mause kulindiwe mung'anda yangu ini thandikwe makani awo phopedhe mbomopo kosama akulilemeka muli mwanakasi muli mulindu mbwayerete ikuchitha mause kulindiwe ekosumana inha baibeli kati kuti na uyandisa zinthu ezyo zinthu zyanyika uyandisirwa khristu taromo nopa mulinduwe ee kuti na ulamuyanda imwami moyo wako onse amunthu wako wonse amizezo ako yonse iyo zithandamuna ezyo zinthu ini zyakaindi zyathombe zinunkha ikuswa mulinduwe mbombopo anyepo nopataikwana anyepo pamwi awa avo endauka muthu kwakwa awa akuraizya nsingo iyanu ya ntchiki akulanga aumwi mwanakasi wapo mause ulindinywe nkhapera ulitha iwanu kuti ipana paleza ndizi kuti chilaumpha phere inga wasala ikumpha winda kuyaumpha kwaliyonse wakuya vokuti no ulazichita zinthu ezyo ino tokonzi uyincha ikuti na mwanakasi ulenda kuselemu kakagwakwa ikatasamide chakumanina yepo ikuti na ulilangite ulangite kumupona phere inga waunyona imutwa wako ibaibeli kati uhumbwa oyo ulanga mwanakazi yaumusukama wachithakale mamambe angwe mumoyo wakwe andikuyambira chinthu chimwe mwechisi oyandwa uyo phapo ingozi thandikwe imakani inga wanjoroma muli imphana ikuyanda inga wachitha nchapeni ichepe ya muxopo oyo chipi cha bwamo momwe mipako ili kuti na wasama awopo yoingula kulupetha kuchichitha mamambe amwami onse wakakulanga aiberi kamba ili kuyenda kusalemuka kakwakwa nguni ojesi mulandu mwarumi pepe munene nduwe rwako wakalithondeza munzira eyo imwanakazi ujisi kusena pulemu walo mbusena ibusetekene weyepeka ikapothu pere kuyerete kuli pambapo ujatha mulimo wakwe muli mwayerete muli muthombo muli mwanakasi wa mwanakasi jindi imwanakasi wanyongana mongola wajisi ile chonse wanyongana elokhekambo suno jisi jesu janyongana khambo ka bwamo bwa banakasi besu mbombo wanchopeni masimphe nkupona ikuli akati kesu oko kuwopothyona yomuyandikana kuswangana oyu melikisedeki jende chimwi amen abe walo ukulongesya ukupha waini yinkhwa bomwe wathamani phawo mbona izinthu wandene phawo muyo yoba jandene ukayandi ibalombe ikunophanga i umphe wamuxopo wababwa ukusibira umphe ikusiba nakufumbwa mbwayenda kuchitha nenthopeni uyoba wandene ili wamba kundayambira ikuti usamakoapo akuswa kuya okuya kubukanze ibumbi bomwe yebo ati ba ikuthonthola maningi wamba kano kabuyo takuthontholi maningi sayansi ilathondeza kuti takuthontholi maningi yeroyi chero nchisusi yili ali ndiwe mwechisi toje hwisi sesori kukuchisa pere ndisola kukuchenjezya imwanakazi ulilemeka kapothu yakusalala mbuli mwakonje ikuba munino munini mupothu khayothuka azinthu ezo mukakhwakhwa nakuthasiwa ejo mchali imukuchitha khambo umwi mukamba usi wakawa ulayowa ikuti imulumi wako thakaphi ilindi iwakhomi iwakwe mumungano ikuti na wakasola umuswana melikisedeki ndokasiye zinthu ezo inga wakambauka makani mapothi ikuti na chakumpha ilukanda iwasule iliapo inga wa ambauka nekuma mbombo wachopeni ulachichitha alimi ulachichitha nkhambo kakuti muuya wachisusi ulipha kamene ero nyoka ndipo atumi ibalekela ibamauka inthu ipano kuchitha muxopo oyo wa zinthu ndichisi ipalangezikonini ndwe mbuli mwa atumi mbwamupo lino thangwe kulumbaisya ali checho nkhambo na thangwe kulilekelela khambo opo mbwini kufunga mwa arumi yolekela imuka ithu kwakwe kulunkha wakwakhwa akulilemeka opo mukesu werede ikunosama zisani isiyakwe mbwamupo ya ba ma kandayandi kuti muka ithu wangu akachiti pere ndelete ikuchinthwa akuphinganisidwa kuli opo mwapete eno ikuti na ndasola ikuphwana anguwe mujindi nachichitha eyo mbwamupo nchopeni ibasimi bangu inga bachichitha chindi bakwa banakazi kandayambi kuti tapakachiti thandizi eyo chili kuluse iwaleza ndilengera kuti tapakachiti ikuti na bakachite bayoba usya miphayilo ya wisi mululami bayoba usya bumi bwa munthu umwe oyo wakasola ikuphwana ikapothu ikuti na bakasola ikuchitha mbwamupo ine adakuphwana ikapothu wisi akapothu wauli kapothu ukonza ikuma maiti akapothu ikuti na bakachithe bayo isundira ikunjira inzira yapo yakuyakuhena athala ya kukambauka iwangu alimi athala ya khristu wangu alimi athala yakuchenjezya kwangu mbwamupo kuti na bakasole kuchichitha ili masimphe mbwamupo mausauli ndiwe kuti na wakasola ndiswana khristu vosovoso khapera wakulongesya wakuphikha oko kunyotha wakusumima moyo wako mataimona onse mukehena thaya wakonzi ukupamba ikuzisama alupo mbwamupo wakachinthwa kuswa kulufu kuya kubumi akusukamina ikwako kuphikhwa a zinthu zyathala nkhapera ikuthali zinthu zyansi nchopeni nchipothu ndisiye chiyo ejo chiyo mukulanganya ya pere bwalombweni chipothu mbuli mwathusimanana eno ambere ibuyo anini awo thula chala chopeni palo pana palevi iwathambula iwakhumi iwa mulimo wakupha izi akuba amulawu wakupweza iwakhumi wa banthu kuyendana umulawu kwakuti wa babunyina nekwakuti bakaswa ku chikungu cha Abrahamu pero walowa uthawe muko utha palwi ikuswa ulimbapo apo ngakathambula iwakhumi iwa Abrahamu akulereka oyo iwakachisi ifamezyo ili anthu omwe konse ukasenya munini ulalerekwa kumuphati Ilu mbawa bantu iwafa iwatambula iwakumi, peri mpawa oyu, iwatambula ulingwe, upedwa, umboni iwuti, ulapona, ilionda, iyomboli, mwegonzia, iwahamba, levi awalo, wagatambula iwakumi, waga tambula iwakumi, wagapa iwakumi, muri Abraham, kambagajiri, mujiwungu, jawisi, jindi, Melikisedeki, naga muswana. Iburanjo na kwago kwago kuri Kristo kuyobamba wibo pati ajejo bana bago mbabayoba bumi kwago mbopona kumbe yamugashi kwago kuyobamba kube ariyejo ibana bago mbabayoba kambo baibe ya gamba ikuti uyoswa milandu ya basiari kubana gwenjarani ya tatu ayane ino zindi wazi chonto batana kuchara. Elio, kigago ikutima ibulondosi, mbobo bulondosi iwanu alugo, baloguinda, upaisi, wabulevi, inkambo gwensi, yabo ibantu, bagatambula imulao. Ino, yandiga anzi ikumbele ikuti, muri kubora, mupaisi umbi uherete kubuga, muri inchirano ya Melikisedi, akutaitwa, ikutomela chirirano ya Aroni, imulao, situlaulao, mwabona? Owe dewujita jeji utina tojiti jeji tolimina Kristo utina tuwambi sabata utina to utina ulianyama utina ujita esintu yonse e miseso yamilau alimi werete igunka ujigombela utina tojiti uyogo padela werete ujita novena yoji ntu nchabufuba urafutu wakulu siyaro walesa uzibagale walesa uganza iwagwe leza wakaita Abrahamu uganzwa awusi wakale wakaita wakasumaja Isau wakuenda Jacobo awumi wapo wataninga ikusiarwa wambobo waro waro uzba igale igualesa ikusiwa zintu ezi nyomwa timpao inojikwasi anzu kwamba uka mangani magotu lino nila mwambila yeji paolo wakawuhila oyo na Jesu wakajita mwini ngoyo Jesu wakati wami kwa uchulu uliko jenye gumuntu waka inka uliyeji iziba na irwisi wala iganyandi mugati wakawela uzomu ya wakajisiba furwe wakajisiba tunonatu nini wakajisiba nzoga wakajisiba dioro wakajisiba jula wakajisiba sirubiriri wakajisiba zibwe zelera mitunta wakajisiba inswi lino muntu gazela buyo owo guli mburi magani mabotu chejo welino ndigambauka magani mabotu ndiwana buyo ganyandi mubusena ndagawela ndirati gonsa obayanda ufumba imuntu walo ahabole Gawa bora bamwe uyipairiro bose babungana uyipairiro nagomba galira kandi si umwe ibuswa ulombe tawuri muri mwangu sega tubinwa kubetega bere uri bamwe umuya bajola uri bamwe badjolo uri bamwe nzoga yiri bamwe bafuwe ari muguri bamwe bari niswi tawuri muri mwangu kubetega ngira titata nzezi nzegwereranze Pele jula, wakari jula, mkutariga, surubiriri, surubiri waka hindi, yo kala aja agulanga, wose, gandika nini, ga, patula meso au, mapati, karanga, wose, iwamba, yevoli sina, nitandira ibuyo, iguba, agunji, mburi eji, mburi mbwekonzia, iwima, prop, 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 hao, yaunka. Inzula ilundu yaga hindi, yonusia mutuwa yo, agoti, yevo ulizina, igutina, weo gamba uga bobo, iguruwana, igu sama zigonkoro azintu, bobo, urandi gusia abobo, ndoswa, ujigama ejo, jababu mburu sibasarala, ugoonse, uya gerede iguwa, wagari nsoga, igu soma tariro, mbombo wanchabeni, inha, erongoyu, ulikede jula imutala, wagale, amundundu, uimu pati nchabeni, mumuro muhagwe, mulingombe intole, ina Texas, Yega ikuwameja, yoi migila alia agulanga gwonse iwamba e, tagunandi pa imulandu ikukweba, njo swapu yo, mwenye mtu eji, njo nyalino, e, yebo, jula waga indi, bari wabo, ukutariga, mbombo wachobeni, pange wago kutondesia obo mbobete, bumi wago, gula tondesia, kusivya obo mbobete, alimu, ikumatariyo, tayeji umu, ikubana jejo, tayeji umu, kulindwe, ikujibona. Yutunamba gonka kuri loyo rusota muri murimi ukede awa kabira ndagabona ingurube ajirwi yabologo iburi yabologo inga seya intu iyebi uja tikisi ajejo walo ningurube peri kutina ndabona ikaberede ata ajirwi yabologo inga ndakamba mwawana utapengi yobona iulia nagagunza ibuyo uweje sunda mbombobo ili mtu wala chero amu ya walesa ulasulaiga zintu zianyika mbombobo kambo ibuti woyanda inyika na zintu zianyika mehendisho ilwalesa tarugo awalo mulinduwe ndiunandenda amwanakasi akusupa akunjira kwambira mukanthu wangu kuti ndakali kumuyanda inga nakasi pakuti ndakali kupedya midyetho yangu yokanana ikaphati iwinda imati angu imasimphe ndathondeca kuli nguwe ikuti sekali kumuyanda khambo sekatuleme kuli nguwe wakandayambira ikuti wakali kundiyanda alimwi chindi chonse nekali kutswa wakali ikuswa ikuyenda amuti omwembi inga yathondeca ikuti takali kundiyanda midyetho yakwe idachithondeca thandiwe makani ikunji nkwakonza ikuswala ikundayambira iwo ndakuyanda alimi ngoyo umwi umbi mwinyika pheya iyapo nga neikasuwa kuti wakali mupeci ino yingi wasola kwamba kuti mwami ndakuyanda akuchita zinthu yanyika ndiza ulesi ikuti uli mupeci ukuthalika akomo khambozi ino chigwa canzi ikusumira lusibo wakaindi uvide achinthu chimwe ichembe muli opo ikakuli milengalenga imiphati yakuchulu izwide ichinthu chini khambozi kuyanda ikuwa uthekwa muna khristu usapaukite uli panda wakathikathi uhupide ikakuli ulakonza ikuwa mwana kwini wakazerukwa iwalesa kujisi milangu yaluthangalo yakutchulu hilira moyo wako usekerera ulumbaisi alesa akuphona ibumi ikwakusunda kwinda muli jesu khristu ikuthali kusola kuchitha ikwako khambo yokakirwa ukuthalika pere omukwesa ndipi lyakwe akuyamina ali yecho chakamba yakali yakwini yeyo amuchome akumuyanda khakera yobamba zinthu zyonse kupereka ikapothu ukululama khambo akandinyi chechicho oyo ngomusezo iwami amulongeze seyandi umubwekera pere mukwesu ubothuloko kubekerwa aneni muli bana bangu mwabona alimi kuhunga muzyali uyandisa ibana bakwe yobalulambika ntchopeni naphe thali muzyali wa muxowo ululeme wa muzyali sambambo mbambopo iwoyo muzyali ujisibiyo mulawo omwe nkhapela oyo wa mulawo wa munzi imuleza ujisibiyo mulawo omwe nkhapela oyo ndithi iyakwe ikuti na thu aixoma ichwi lyakwe phawo tiyophonena wetchwi lyakwe mulezi wesu kuti na wakasola ikuswana elesa ikuthalika ambo kakwamba kuti ndakaunkha kuchikombero alimwi nderede ikuchitha teci ulisamphaukite kuthachiti yeco nkhambozi nthoyanda ikuwa chiwangala usamphaukite wakanyambala imubi upaukite inseba kakuli inga wapanziba ndimasimphe yeko uherede iwawa kuphange iwako uchinthwa alimwi iwachinthwa ikuphange ikwako waba mwana musankhwa amusimbi waleza ikuba arumuno aleza jesu khikako jesu akolo kuthekwa ngasalazi ibanthu akulo ikwakwe iweni wakaphengela anzi ya milango mahebrayo 13:12 a 13 ibaroma 5:1 khikako ukululamikwa kuluxomo ikuthali ukusukana manza ikuthali ulubisiyo kwamanzi ikuthali kubikwa manza ikuthali iwongolola ikuthali akwamba ola mumiyambo ikuthali akunyanyamwa kumwe here ukululamikwa kuluxomo tujisiro muno alesa kwinda mu mwami wesu jesu khristu twakaswa kulufu kuya kubumi ikuba silenge ziphya khambo twakaxoma mu mwana waleza simuzero alikhe akumusumira mbuli mufuthuli wesu wachigamina ilo kulowa pwakwe ulachitha sulumasiku mbuli mulungu wachiwi yesu wakuima mu busana bwesu mochisumano chakale wakali busana pomwepiyo wakuba arusanano obwakali kunsi lyapolowa onse muxomi wakachitha ikuba kunsi lyapolowa jindi pwizi isupira nyaka chaikwa ikabambwa ikuba jiphaisyo yasibi yakede ikusupira ilyo jiphati ya 19 ijakulonga kuti na umwi wanu uyanda ikuchibala ili yakerede ikuthokwa insomba zyonse kumpha anthu omwe ilo mphawo echo chakaphanga manzi akuphambula yakabikho anze ya milango yakachitwa kuchathaukwa ajanga ilyakali ikusalala ikulowa wa impisi ikwakaunkha akumbere pombonga akulambwa zindi zilichiropa achithendale ilo lino imunthu amwi wakasokhwedi wakenda ikumbere wakerethe ikusumira luthanzi akubona ibulo obo akuziwa kuti ulipiyo usanano unzi yabulo obo omo musena ulikhe mukombi mbwakali kukonza nchocho ikukomba yakuthambulika bwali kunsi yabulowa pawo chinthu chitanzi nthakete kuchitha ikathana ikunja ikusika kunsi yabulowa wakerede kuba aya manzi akuphambula usansayirwa ali ngwe khapera ivatasalali vakasarazikwa ino vakabwe samanzi akupambura akuasansaira amuntu usinyendo akumupambura ikuswa kuzivisi yakwe elyo mphawo wakeenda kunsi ya enyengo ili chiloba yakulowa mthapera wakaba aluswaneno avaxomi vamwi mukuxibwareza kuli nzira yomwe ibiyo yawiyita ikutali kusuka namanza ikutali kusangana mbungano ikutali lubiso ikutali mukulimkhwa pere kuyenda ikumanza akuphambula ikuvikha manza aku kulusomo ata yomuthwe wa jesu akuti ndimesi zivi alimwi wakafwa mubusiyana iwangu elyo nyithu nyomwe yandambya ikuti kulanditchatira zivisi yangu inkhapera ndakusumina muli mufotholi wangu wachigamina lino kuyenda kunsi ikabulowa ikuthala ikuba aluswanano apana palesa chechicho amuliye chimkhwa akunywa waini akuba aluswanano pambungano oh satali mowatholoko satali kapothu ino eci inga chakoneka iwenso mulindiwe mwensuma here ino ndiminanzi awa akuamba zinthu ezi za inga ndaziyamba ikuswala kulibamba ndinene ikuswa kumunthu omwe ombe ikuti nandachita kwakuti ndiyandikana ikwempha ndili mukuyamba khambo lesa wakuyamba khambo ndithwi lyalesa eyo amuswerere kulinye ndichibora elyo eyo ino ndi ivanthu wa ikuswa ikuthwe ikuya lumbo ikuswala ikuta ithwi lyalesa mkhapera thabakalijani ndindi wankha muswangano chochita nzi chochita kulanjira omya akuthana chikama chamyambo akuphanduluzi mkhapera munthu omwe wabuka akusumanana ikuwalulula ukwaro mkhapera oko mphwanyama chonhyo ndizo wakathwambira kuthaperesya kulolola wabwyo ino kuchatizi yangwe mthina wakalilemba lomwe ula lishoma kaete ikulyamba alubo nyambo aphanduli zili luleme pere werete iwa mulumbe ukama umungano akumunthu ikuthalibyo iwakunyama azinthu muli ezyo ilyo mphawo kuyambere muli zyonse izinthu izimbi okunopuziwa pomwe pami opero akeendamo amwarumi amukaithu alimi mwarumi ombi amukaithu akazwa kuwathana akuboshi genda mukusena kuya ku afrika muli mama missionary munthu omwe wakayimikira akupha chisisime akupha nyambo akuphanduluzi ikuti vakayandirana vamakaithu ngati hayete ikwapopo vakakwatha panthu vaterete ili avo vanthu wapiro idakandana akuwathulula alumo omwe mwarumi wakabwesa mukaithu waombi waumwe mukusolola ikapungwe ikaphentekosto akuya ku afrika muli mama missionary mukwesi ucindi wabwesa chikonkhe ichako ulanjithwe ku chikonkhe echo kusikira ilufu ukakwangulule mbombo wachopeni chili masimphe cindi wabwesa chikonkhe ichako jilanga zyonsezi mukhupa penyo chakasiya kukusena mane waunkha kumamngano anthera kulathontho idaphati na iwakalengwa ithakwe ipopothu kusikira thamamitha yakumuya younkha 50 igunsi ya 0 ivanthu wakhala ibuyo mbuli inko awo kasamu yakupi ibuyo akuludahuka akupa aminkhusa iye kuti na wankhwa munthu omwe kusule loko okiya mukhona wahuruka ikunini ameni zindi chitontho mbuli kuti chilabha isa vonse vavo vayo landamula insingo zyavo mbuli idhata iphati akulanga ikonse ikupona yachithika mulili kuti opombwini thandambi echo kuputana opu thapuli kusena wakutanina opombwini chonhyo ndidachamba khambo bwalo mbwini vamakani mapoto ilu lupasulumbi kuthana chikama yapukhupa ija chikama ikusumanana wakulimkhwa iwakunyama ipwi lini lyalesa kumalekero yakasika kukusena oko khokonja ikulimkhwa mubuja iloko mukhwakhwa wakathi wakaindi makani mapothu mumoni ikukasira iwangu haleluya ulowa bwakaperere luyandisyolaleza lwatuphambula kuswa ku zinthu zyanyika zeno wakaambaula mumyambo mukeso tanauthambula zawakongora kusikira ulimkhwa ikuthonthola ikwakathantha kusula inyako zawakabona zikotho zyamuliro oh kufupa thakwe chinthu chilipopo zena wakaxoma mwapi jesu khristu akumusumina muli mfuthuli wako wachigamina umoya walesa ulapha kumboni amoya wanu ikuti muli ivana vasimbi avasankhwa ivalesa elyo bumi iwanu kuziyala imijelo yaluyandiso luthangalo lumuno ukazika moyo lupothu lubombo ibuya phawo uli muna khristu ikuti na taijiti thandikwa makati echo nchoita pao wakati ndakonja ikupa muviri wangu kukumpa mbali chithuzyo mkezi onse maseseka alesa ndakonja kwe ya malundu kulusoma wangu ndakonja wamba mumyambo muli ibantu alangelo tande yintu mbabo ti ujati zejejo pako lito batali 13 amone na ejo jirireme nape ino tujana kuti iwoti bakolintu babiri 13 nashomanjiyo na e wayanda bakolintu ibatanzi na ibabiri bakolintu batanzi awo bakolintu batanzi 13 ilirureme newati ndagana na myambo yabantu rangero yobiro yamuchobo ukonja upandurwa alimu oyo utawanji upandurwa tandre yetu abobo jikwasyanzi iwele janga anchijo gai Nola uti ndila usia ose masasi alesa. Kambozi, chonkira, imasemen. Na usola igui iwunji. Iwankuko, nchiwotu walula malesa rutanzi. Imasimpe. Nego kutinda, oh, aleluya. Regetwe, kukama oh, bakapati, iwusila. Kukonji, awalo, igwa, ambuga. Itakuti ujisi imunimo wangosu. Bakuponya na mushobo. Umwe wa malele, guyitiga. Injela ni igompeme. Ayama mambe, yandawula siribobo. Ino, kuziandila nzi ezio, paulu wakati, wali kuonja ikujitamishobo yonse ya zintu, ikuba, ikwenja, malundu, mkavela, ikatari jintu, ogo, kuli nyambo, iyo mana, ogo li rusubo, luyo ya bala, ogo li zisisme, zioka girwa. Pele, jingi ezo jirondogete, ya kusiga, jio karira wali yonse, kavela, ili andisho, mulondosi. Lezo waga andisya iniga, jaguti, wakapa mwana awe simusialo alike. Iguteti, ufumbwa ubimba, ufumbwa usungana, ufumbwa uganana, osena, ufumbwa ushomangwe. Atakalobi, pere iguba abumi utamani, amushomejo, nobana. Basola kujibamba, uyuma imalogo, ezintu, ero ezintu, yendi, jabia ansi, eni, ujentu, ijemwe, ilushomo iwago rugamina, moliresa, chajijo, ejo, ilajirungurula. Kambo urushomo utari kugolingwa urushomo utari kugolingwa urushomo utari kugonyanyamwa pere urushomo urapoturwa alimi ejogo nkambo waganda uramwamina kambo wagali muntu uri gabotu kambo lesa urushyalo waga igusibagale agusalira ibumi butamani Yesu wagamba tawe muntu kugonja ibora ulindime chitauli tata wamugwera elio onse usiga ulindime njomu pavu miutamani tawe muntu kugonja wakusia iuswa mchanzari yangu mbibangu laga futua wali onse ndiwa jisi tawe muntu kugonja wakusia iuswa mchanzari ya tata wangu alimi ngongwe wakaba pa ulindime balo nzipego yaru landisho ulindime elio onse mbaga pwende gale wakaba ita Tawangi wita wali onse jitawuti wakamu wenegale Bonse mbaga ita wakama lulamiga Bonse mbaga lulamiga wakama paibulemu Bobo nyomu wabona Tule aguli ogesia igurondogede Lino ndize kuti basitula ulobanji ilogo awa Pesenti ili 99 yanu Perelanga iguti na uyogesa eji Nakungusia iguti Tandisoli imuambila nitu imwe Pawati ee mwes branamu yonse Nagalibia iguti nagerede Iwe jita yeji kamela naga jita yejo Uliruanda no Libobu Libobu mwinchijo mwesu ejo Yede Iwe jita ajejo Nchwenda iwe jita Wakafutua igutari igambo Wakuti Wakajisi Jindu imwe ya iwe jita Anchijo Wakafutua kambolesa Wakafutua iguswa Kumarengelo anjiga Amusirire Amusiri awa Paibedi ya gati Mwiyo bonosyo Yomukisha Witanzi igusiga Ulijamamani noeno Paibedi ya gati Mwiyo bonosyo Nikuti, jindi, jinyama, nijaga siga, jaga jinga wonsi iwakala anjiga, jinyama jaga jita. Jaga jinga wonsi atala anjiga, abu wataka jismasina alembede mpugu ya bumi jaga berere. Iwo swita, jindi rungulosho, nilu wakatariga na, sana eyu hudagabotu, iwo swita eyu mgamba usi, nagagamba uko eyo intamba uko yangusu, iwo swa eyu, oyo muntu, nagapane segwa, uswa kumarengero anjiga.
Where was Jesus slain at Calvary? No, sir. Jesus was slain
Pari Jesu, pagawa morwa, ugali pari, pepe, munene, wakaita ikwa kufida, umalengelo anjiga, amwane gaberele kwaresa oyo, wakaita ikwa ikuswa, umalengelo anjiga.
God in the beginning, when he saw the
spirit, leza kumatari lo jindi, nagabona ijebe, wakabona ejo, jaga jitiga, Wagamba itwi, ero Jesu wakachaikwa kuswa kumalengelo anjiga. ili mtu wonse wakafutua kuendera na Baibele chingi kaberere nakachayikwa mumiseso yalesa iuswa malengero anyika wakasanganisidwa mu lufutuko ikayindi awawa chinzi choyakuchita kuchatikizya mchijo ngulesa ndideiwe sina lya mwami ngulesa kapereka ikuthali oyo uyanda na oyo uchita helesa uthondezya luse ikuti na jesu akachikoso ku malengero anyika jakathola myaka ili ziulu zyone aitaninga kuchithika mukasimphe pere chindi lesa naye akachipampa ikayindi awo yonse iki yalesa lilitho nkhomene khali inchi khali jisi kwamba ule khali konzi kukachirwa ero chindi lesa naye akachaya mwana uswa ku malengero anyika wakachayikwa mchopeni kayindi muli mwakati akhali pali jalo nchiphange chimanide yindi lesa amba bobo iliamuye chindi kaberere nakachayikwa lufutuko lwako lwakasanganisidwa muchithunzo khamo baibeli yakati isina lyako yakalilembedwe mu bhuku lya bumi lyakaberere chikuswa ku malengero anyika ina kuchatikisa checho khawo ino uyauchithanzi ngulesa uthondezi aluse ngulesa wakakwitha ngulesa wakakusala muli khristu kuswa ku malengero anyika jesu akati temweka temweka ndisala ndakamusala elyo ndakali musi ikuswa ku malengero anyika khawe abomwe abona okugwisa kuyowa uli ndiwe oh ndali kusiya na ndakunzya kuchatira na ndiwe chipamba alelekelesa kuti na ndiosumana na ibuyo kuchatira khawuli kuti na ndakachatira naphe ndili kuli nguwe na wakachatirira naphe yalo chejo chejo chakachitha uthali ejo chekachitha chejo chakachitha muli kunsi ya mulawo warununuko chinthu chinini chiyenda kwamba utanapa ikuchala ino kuti mbongolo mpezi yakayindi yasiyana ikambongolo kanini elyo ako ikambongolo kanini kakajisi imathwi pakilo azaphaulwa kakayenjeme imeso mantheka maulu ati imene mmudyera wakwe wakanongamekedwe mchopeni ikuthosiya muluwa ino munyama uponeka bubyapi wakufunga omwe kuti na ako kambongolo kanini kakunzya ikuyeya ikuamba kuti linolindira nini yindi niwakaswa munganda usein oku namwambira njo mwanthopeni ikumuthwe nkhambo tiba ikandisanina amulake eyo inthu iponeka bubyapi imwapete ikuchani nokujiwa iyorwe momuwo tochisitorwe ndakasalirwa munyika eyi phere langisi awa inthu iponeka bubyapi imwapete akowo sese sekapiyo nseka chikwanzi sekwanji kuchita mwabona lero ino kuti ivanyina pakaisikwa mchopeni mumulawu walo yoti omwana ulikapothu toli mupaphange ipopothu ali mithoyereri akwalo iulya chakulya ikuswa anyika mbambopo thoyereri phere omwana bomwe ipumbi uli muthanzi wangu ero ulizi ukanyatiwa kunsi yepophati elyo muphaisi takakubona phere nkhambo kasi ilyako bwerete ikuwa kaberere kaluleme ikathakwe ikamphenda yede kupha mukusena kwako ikuthekwa ukonze ikuphona ako kambongolo kanene inga ikabhansa itusi ndi twako akuba chindi ichipotho takubambi iwandano lomwe mbuli mbokapete nkhambo thakapomwi amwetesi muphaisi walo nkhaperere ako muphaisi nkhapona ikuthali kambongolo ikaperere ede ngu khristu oyo ulisa imwalanga ikuthali ndiwe ngu khristu apopo ikuti na thakukwe ibuthongo muli nguwe mokuti mokunzya ikuwa ibuthongo mokuti mwakunzya ikuchana buthongo kakuli uli khwide alimwi ipomi kwako ulisisidwe muli khristu kuinda mulilesa wakanamathikwa umoya usalala awo wakasiyala ukwalesa tapachithu ichipi nkhambo akonzi ikuisiya mokuti mwakunzya ikuisiya kakuli chithunzo chilondokete chilipikhidwe mukusena kwakwe lizathalangi ali ndipi walo ulanga uli khristu nkhambo tuli muli khristu ino kuti na ndilamuyanda khristu ndiopona anguwe inathakandileta mukati nathakandi ikuti na lesa wandifuthula sunu mukuziva kuti pakali kuyondisekerwa imphiki zili chisamomwe ikuzwa sunu walo usunda ipukanze kwakwa mwini chonyo tazino chipa chindi chiza khokuti ikuti na wakandifuthula mukuziva ino kuyandira nzi ikundifuthula mukuziva kuti uyondisekerwa leza tachithi opo izinthu khawo yithola ikusule mu wi iziyopilo ikusitizya ichomezo ichakwe jindi nakufuthula kwa jindi aputhamani Ndinoinga wanyonya muga kuti oii alerekwe esa haleluya ndagamba ora myambo ndagaungorora njana haleluya iyo tajambi ikuti makaujana ngati mukweso jende jetungemwe yasarukira awa kabera inkasi yawo a Kristo mphawo midyero ya mumuya yathopera tupha mumboni muya wesu amuya wabwe ikuti tuli bana iwasankho abasimbi ibalesa akaka amuchitambule ejo pensuma ndamuchata okuno usiku bonse kwamba ura makani ajejo ndajanda ndamuyanda ndiyochokera kuchikombera ejinini chini ajindi kuti nalesa uyofuna ibumi bwangu ndiyandamubona ikuti muziyate akubomba mwana mulushomo oro lusalala ndiye ndikumubona kutontayikwa konse mu onse munini wanjisyo winda musi akumusunganya akusumanana akuba akulowa bushonto mumansa anu na jandajenini umeso anu na jitu yemwe ijembi akubona mushobo umwi wa imoni ikumbere yabo amushobo umwi wa ijintu yakulianda muli baibele mboli ramba ngulika nkaisya mumoyo wakwe akutha ibona jintu mbambowa ngiyenda kuti muthome mochwi ikuti nangu mbobowa mbwamba imwami amukhale angu mupone angu oyo uli mthamomi wakusuba opono lesa umuyenda ikuponena kuli oyo kuti na thajiri imuchwi phawo amuchirupe amuponenedeza amuponene Kristo iye kuti na moyo wako wathalika ikuleya wonse ulizi kuti ikuli jinthu imwe yachithika kilukira uchiphayiro akuti Kristo ukulusya lwangu luthangalo lwa lufuthuwa lwangu ndiphe olo luyandisyo oro ndikachisi chiyende chimwe ulasweka mwambi uli jinthu imwe chekachitha ndipambe ikusalala aluwo wina wamwami thakwe chekonzya ikuchitha sikonji ikuleka eji akuleka ejo ndilanga kuli nduwe ikuti uchigusye mwami khabera ndilakuyanda yeno wakatanthamuka kuswa uchiphayiro ejo iwali munthu mupya muli Kristo Yesu pawo tokayamini ambukano yako yamini umuphayiso wako yamini kumwemberi wako yebo uyamina apolowa wakatchirwa ikwa mwami Yesu ulusyalo mulafuthulwa athukombe mwami kuyisha kuyumu bobo chindi imbukano nini ikonje ikulya yakulya jiyumo ikuthali chikunji kwamukupha wachwi wakali mumukupha wachindikira mfu lino ikupha mukwanda ibodera iyakwe eretweerede ikuba a chakulya jiyumo khambo kabusuba kuyabumana zindi ziphati zikatazya zilafafi mapenzi manji alete mumugwagwa alimi tulize kuti takukabi zindi zibotoloko tuweze kuti tuli kumamalino zindi ziyosumana akubija ikusira Yesu akapole kuyendana kumagwaro tatikonzi kubashomesya ijinthu mubumi obo pere mubumi bwachisa inda tukashomesya bumi uthamani winda mochwi iliyako kuti na bayosoma mwana waleza akumusumina muli mulungu wabo muli oyo umwi wakayimikira muusuna bwabo muli umwi oyo wakabwesa isibisi yabo wachipha eno akule kuti batashomi babe bachomi abe kuti basikuli banda embungano okunafuna masiku abo ikakali banda yabukombe akupona wiyo mumbungano akube kuti bathambule ilusibo alesa ikuti luyandiso lili obo lubole mumoyo wabo kuti bakalile isipisi yabo ikukhwa kuli lwabo akusiyalwa ikupya kumuya usalala ikuba babombete basibuya ibathondesya luyando abafite luthangalo azilongeso ngabaphona bumi obo mane bayoba imunyo iloko chakuti bayowachitcha ibanthu iwa munsi iliyabo inyota yawambole mbabo kuchipha mwami khambo twachilomba musina lyakwe iyo amithu yesu kikoteme ndalipusiya sunumasi uti na inga kwaba umwi awa kwamba mngwesi branham kuti na ndaphimwa muchikhelo yalesa kuchindi ejo inga se kunzya kukhwanya ejo chelero nchokana na sunumasiku ndikanda kuti undiyeye mophayiro kuti nkhachintche inzira iyangu khabera leza uyo njira akukhwisya obufuka ikuswa mulindime akundipamba ikuba muna Khristo wini sa inga wathambika janzali yako kumuphayiro mulimbo ikuti na ulayanda leza akulongese okusule leza akulongese ebo munene leza akulongese mukwesu leza akulongese mujezi heaven and earth.
are praising thee, O Lord.
Muri mwe yalino kogomba mwere mwari mkwa ula mwa ikuti wakari iwisije kagela uyanda igulorama saa inga watandika jansari yago igwamba leza niwamba obo mwende deguba leza kulongeze mwari ndo mwaneni leza kundibamba obo mwende deguba leza kulongeze mwesu mwjezi yebo 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 abusenawa ibuzu wabu yabu mbana nizi nchiumu pensuma Pere nchivotu uzwa wini lino. Lino gomba chakuba tama. Walo la sararike. Tato wako chulu, mburi suba, mburi pila, umangolesha, tuyuni, tulobini, tulabungana, umasamu, payandwa babo, ibanwa onse, wala unka usitente yabo, inziba, kachuluga atala ya mawaya, atala ikutegwa nzoga, zitano zipehi, masigu, zilakala aria, uwerelesha, igurila, uri imwi aimwi, igusigila, zia unka uliona, isuba, bila bila umaregero. Wuzwa mwe, tiyo sile mwela kuhula elyo. Iwe bila suba, uyo jitiga. Kandisiji hindi, mwami, pere ulibantu, ano sunumasigu abo. Bala mitwe, iguti, wagabisya. Alimi bayanda, igusiga, ubusena obo. Mbule rinkoni, mbwaga siga. Mbule, wangali, igukwa. Gati, amunyone busi wangu, igutosya, ubila kwa suba. Ili wakatariga, tato isi oyo, mwuri kuchulu. Murimoti wakaindi mwagati. Saa oru ndufu. Wabumbosuba iwangu wakusamigwa amushini. Oye wa utamani. Batambule njonya lino. Urushomo. Muri mwakede. Alia. Musiuna chabo. Wakonkumona. Umoyo wabo. Ujuno. Ejo chipairiro jagwe. Eji. Chindi. Ijago. Jagwa tambula yonya lino. Wakati. Oye ubora pulindime. Sega mutandi. Ile uzwa umwe chindi isuwa. Yano bila, muga intu, na mulu miga inki, munsi liabulo, mwadowe tena benda kuswa, o usalala usalala, ogo, umuna iwotu inono, gatalina, bila isuba kubo bila, jindi, notukonja iwubu aguti, nyenyesi ya kubila, amangolesia, edo, iwita gomwe, kulindime, uligabotu, edo akubeguti, utagabi gomoga, umungwara, jindi, daguli wonya kurwisi. Oleza kujipa kulimbabu edi wola kujindi nabalindila kulindila jilongesio jalesa ibora kulimbabu kuisiaru nyemolose wose iwanyiga utantamuna ibulimbabu akulenga mulimbabu moyo mupya ye wakati njoo kuisia imoyo wakaindi akubika moyo wanyama elyo njoo vika muya wangu umoyo oyo kavera wayoyenda mumbeta izi yangu nagwamba milau yangu kambo nimbeta yaru yandisho ikutari ibulisi lwarundu yandisho alimuru yandisho lulatu sungirisya ujijita mbulesi waru yandisho lulatu sungirisya mbulesi uwesu iwakutobela yandisho elyo nagomba mbuleza uti uyojipa umoyo onsi watamiga mitwe yabo sunumasigu ababo baratambiga manza abo abwe kuti elino balo kudusyalo batambige manza abo ukutambula induwe akuzuzikwa muya wago munzira eyi ibombe imbotu itontola yabugombe alimi ikuzwa ebusyalo ikuzwa ano mbule imutu wakajinchwa obo bayuni ngoba yakuimba wahandeni obo mtu wonse uyoba wahandeni kumane ora eri omwami sijuru ya majuru.
Holy, 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 Lord God of earth, heaven and earth are
Ino amitwe anungi goteme, nomatamiga manz aonu, iwenda wibaruwa mupairo, tamuli wa utilesa waganana, ulindigwe munzira imwe lino, iutali ugulingwa tere, itu imwe ibuyo, unsi, ulindwe, ulingwa, mwuri utilesa, iwagupa, iwo mibutamani, ulingwa mwuri uti uzwa, mumgano mwuri imuntu wandeni. Saa inga watambiga manz awa usule sunumasigu. Leza kulongesye omwana. Leza kulongesye mwesu. Leza kulongesye mwjezi. Leza mulongesye mambubo. Njoswa mumgano ee sunumasigu. Muli mtu mpya bakwanda baziarwa ono. Mugwami gwaleza. Chinzi jaga jitiga. Ngirisi ninchililano ya kubora ujipairo. Eyo nchipairo ya Methodisti. Malairire a Methodisti. Ngewamba. Agabamba mumugano ya Methodisti mumasuba a John Wesley agariko mumasuba a Bible muri bonso bagashoma bagayungisi kwa mumugano ingo ashoma kufunga akorede ubusena ao peregra ogya mugapo kwa ari onse ayambi iwandano rumwe muri byo mo tambula Kristo muri mufutuli wago wajikamina ninji toya moyo usalala ubora umwe wago yindi wamushoma akumusumina wakaswa ibuswa ulofo kuya kubumi kabela waba zenge zipya mwini Kristo Yesu.
Pass me not, O gentle
slave. Inamu ime kumatende anu.
My humble cry, do not pass me.
Dino ndiyanda mwarumi mwoshi amulindu oyo. Wewa igwa mwagaitu wawe. Tambiga janza iyago. Nanda iutu tambige janza iyago. Arubo usure oguya. Omwana usaminde ipagi ilisubira amulindu. Abo iwasumila Kristo mburi mfuturi wabo wajikaminina. Mwarumi mwoshi ukedu awa mwiro chea. Wasumina Kristo mburi mfuturi wawe. Wali mwa utilesa wa mfutula. Iruwa mwi usule omuya. Tambiga manz anu. Awatamigide. Arwo. Iutegwa ibantu. Bagwanze igulanga. Gwonse. Babe aruswanunu andinye. Amusugane manza abo. Mtu umwe uri mwansi. Wewe. Igumba iyabo. Gwamba. Leza. Agulangese. Watambura mwalesa. Mwesu wangu. Mwesu wangu. Ruswanano. Ndotu yanda. Leza alongeye. Amusugane manza. Amarumi oye mungu kushi awa. Mujono. Imwami abe anguwe, mbambubo, umutambula, unuswana wamu ya usalala, utina, na mnabizi kwa, kamela mnyanda ubizi kwa, amuni janine imzira, yamba ula, mwemberi, magani ankuko, ijisi wa ogunu, ilijisi awalo mansi, muni nchijo, sunumasigu, ikutina, mnyanda ubizi kwa, zinuziose, siribambidwe, sena mwari jisiru bizyo, nekwa agunse, belejisiba, siribambidwe, ikutina umwe uyanda ubizi kwa, Baibeli gati amwe mpe umwe aumwe wano akubizi kwa musinari ya Jesu Kristo utimujatirwe zibizi yanu. Kabela mwyo tambula ipego ya mwe ya usalala. Kambo ishomezyo chiri gulindinywe abana banu. Ibali igulale bose mwami ilesa mbaya wita. Mwami yanda na mtambege mansa anu. Oh saa talimu watulogo mwali watelwa iwuchi. Eri pugu ya wa Hebrayo. Mwari yanda nya chibotu. Dino uramigwa o ya usinisya akuyumu alimu. Itonko mene pere tuwa yanda ejo. Ni unjenzila njotu yanda iwa andiyo. Inga jitwa ba andiyo mzila imbi. Dino sena mwashoma uti Paulo wakajisi wami. Mwagulikamba uga bobo. Paulo wakati yutina angelo. Asiga ugamba uga magani amwe ambi. Abe mutugi. Mbambu wana bobo tulamu yanda. Mwe wesu onse. Dino ndromba mwemberi. Kubola ogunu ashonto. Ibu yo. Mwesu mwendisi ya pati. Mwesu nebe. Kabela ulaba. Kutwi. Ya umambila. Yolino na mwami. Wayanda. Kiyombona. Masi watatu. Awujita. Kulibambila. Ujatigizia. Ibu ya. Mwesigu. Mwambunga. Ya mwesu. Graham Sneri. Yeyo mpao. Pa. Ugamba uga ogunu. Ibu sumanana. Ajipati ya 7. Ya 8. O. Mwesigu. Mwara. Mwari wa tatu, mwesu na veo.